ndakurumba mwese oman mwami akurongezi mwabukaka botu benzuma chibotubwa ogunu mujikombero alubo jifumo jino alimindai huibia ogustule ogu ya nkesu irira mulimbu ya njira akungwa jisinsini kaiyabu ya munzira ya kuganana mumyambu abu pandruzi ili ndambila bantukuti akuganda karizite agalo akobo ndamba Tandizi, kandi namba ula kumarumi oyu, oyu, wali mwesu, ikumbotan, ikutina ndamuziwa igabotu, mwarumi, wajindi jiramfu, yaba myezi, eyo, nega suwana janzari agwe, pere, chejijo, chega nana, eyo, nchamba jifumo jino, chijonya jintu, chega liwi yoga nana. Taga zipe, chega zi, iluangu, chitamane, igaindiga inda, eyo, chedi kuyoga nana, eyo, chejijo buyo, eyo, nchamba, Ndiyonya, wabo tulikomene kuzibabuti, tulibungene, muzina ya mwami Jesu, agunsiri ya mababa, agwe, agwa bilira. Rino ndabona banji bari hui, ibusena bulifide, agusenkana, kabeba, tulabijiruwa kubona jeji, alimi, tuagukonji yabo yo, tiyojibamba iwande ni awa, jibombelo jipati maningi, rino, ndia ndagunungurwa zintu iluzwa ku Phoenix ya kufamba na nchabeni. Ndagari kukunu masiku ainda msondo wakwana na ajiyo ya mulariro ya utanaba uswangana wa mulariro. Mulariro ya kulikulia jinkwa. Igulalira jamba wamba uragu wabana kuhira. Wamba ura umuntu umwe. Edo lino jifumwa jino utima. Nga tola jindigira mfuji kukwene. Ba, muntu umwe. Aji nchane junu. Hayo ui hui. Kabira yorumga. Abakare as yuno. Iga indiga nini. Ndi, ndibikiri demanu, ijindi, eji nchotu ponena, ndibikiri demanu maningi maningi, jindi nabona zintu gazi yutiga ezo, nzebona gazi tola ibosena, uliji ntuye mwe mulindime jigopa, eri undi andaguliba iboyo, mujindi jangu, agusola, gu, mulumbe, wajifu mojino, ndiganan ajiyo, yabumwi. Ero ndi, yanda kuliba, mbuji ndi jangu, agusola kujiwamba, buyo mbuli, ikujibikabu yo gabotu, mbuli mwezi. Ero, ndiyanda mipairo yanu, mbuli mbo mbwengeni. Ero lino ndiyanda uti muhunune, utina ujisi baibe alimu, yanda kubala antumwe andime, ujipati wanu, jaba Hebrae usangu. Ero ndiyanda kubala, tumpango tutatwe tutanzi, kwa jipati wanu, jaba Hebrae, ero mpao matariro, 126 a 7 usanganya ejo antomwe
no can say anything
ejo tagwe muntu ugonja kwamba tujumbeji watu kwamba kitaleza wamukwasya kuja ejo kwenderana amurumbe yifumoyi walo wabumu wabantu aleza lino muba Hebrayo jipatu wani tulabalaje Leza oyo, mzindi ziagale, mzianza zindi, wagamba, mzindi ziaga indi, umatata, winda kuba sinsini. Wagana na eji, mumasuwa aya, au mamani, ulindi swe winda, uli wagwe, winda, umwana wagwe, oyo, nguaga sala, kuba sikugona, uzintu zionze, winda ulingwe awaro, waga pangama njiga. Walo muguba ikumwega wabulemu iwagwe ajinkosia ajaka tonde zegwa ya muntu iwagwe akuyumia zintu zionse pinda uchwi liyanguzu iziagwe jindi naga sarazia zibizi yesu alike akukara kujanza ya rubio ya uleme kwa kapati ujuru elio lino omia mumataligiro ipati wani Agampongo ga 27, ndabara jeji.
And God said, let us make man in our image.
Iroleza wakati, atupange muntu mjinkozi yesu, mburi bukozi ya nyevwesu, alimi, tubaleje babe, gendelezi unsu, ya muruisi, akubayuni, ramuruo, akungombe, akunyiga, Yonse, akuzintu zionse, ziyavula ezio, ziyavula ansi. Abobolesa wakarenda mtu, mujinkozi ya jagwe, imwini. Mujinkozi ya jareza, wakamurenga. Mwenze amusiasi, wakabarenga. Atukotamie mitu yesu, anini vyo, mburi mbotugomba, Ero ndilima simpe kuti uli nkumbiyo zinji mubunga ya musera oyu abobo antela kandike iwe yojanza iyawo kuli leza oyu ujisi nkumbiyo umulegela winda kuligeji kujisibia kuti tujisi jintu yumwe chotu yandila mupailo leza pe kuli umi awumi iwanu.
Lord, we have assembled under the roof of this tabernacle.
Mwami, twabunga na gunsi, yajiruli yajigombero eji, alimi tulirumbide, iguba, ayiruli ata Yesu sunu, pere kubora iwe santo omwe, igwari wabuganze upati, iguinda, bobo. Tulimwaguti, kuinda, ujishomezio, yareza, twabunga na gunsi, ya mababa, asinguzi yonse.
That he, as a hen would cover her chickens,
would walo, protect us mboi inga ya humbiri atuana, tuwa mkugu, inga watu wabira uzwa, kuri zionse, mzotu muyandira, mutu wabira, utetu walo inga, watu suena munsi, agutu bamba alimi, utu pasunu, jagulia, jamazwa onse, jagu nyama, jagu muna, tegwa inga, tuwa baansana, zima mera, mwiri, jagu endera anyika, anguzu, zima mera, jamu ya usalala, jagu leta iju yareza, kubantu wafu idenzara. Ile uzo ano, anguwa, umiromo yasu, amyo yasu, mafuta, aguna niga, mapia ilogo utegwa, inga, tuambila ba mwini, ziyabu suba mbotu pona. Ajimo jaji indi. Leza atura shoma jagu maninina, murinduwe. Kagwe buse nagumbi usheti obo umwini, mbwago nziyagunga. Tulingwambuli Petro, mbwaga jitamu. Buzwa obi jaji indi Jesu na agati. Samula inka anyabo, wagati mwami, kukuli nkotunga tuwaya. Yebo olite nwe ujisi, maju abu mibu tamani.
Ili ukega ambo twabungana
muzinari yago jifumojino. Kambo yabo olike ndwe ujisi majwi abu mibutamani. Ili togomba kuti yobamba egi kuba igasimpe ilogo uli umwa umwe iwesu sunu. Kutegwa nyo yesu ipye mugati igesu buntu wesu uyo imizigwa. Nibili yesu iponesegwe nyo yesu ponesegwe buntu wesu. Ubambwa ibu pia, iulengwa, mburi mgozi anyu, oboleza mganga, watu yandira. Tata, ndagomba kuti uyo pansana, uliba baba inhui, mutu anda, usunguruga imalambo, umidiango yonse, ndagomba kuti uyo pansana. Halimi, muguzi baguti, eji, jirasumana na ate, yo inka, gumasi aindeni, oguya, gumanyiga, amigo wa yanyiga.
God, we are trusting wholly in thee.
Eroleza tulashoma yagumarina mulinduwe. Kutupabuyo insana alimi ijwi. Abunanige. Ikutegwa. Ibe munzira. Njoji andira guba. Uora eri. Kwalitula kulinduwe lino. Usuira wesu. Jiri yesu. Upagamana wesu. Gonsi ogo mbuli mbotu bede. Kwa tula gulinduwe, utegwa yebo wende, mulindiswe. Gubelega guinda, mulindiswe. Aguyuburura, busigwago, bupati gulindiswe. Kambo twajiromba, muzinaria Jesu, mwana wago. Amen.
The word oneness. Men means to be one with.
Ibala wumi yamba, guba umwi antomwe, wumi, uga mantana.
And now, this
Eri olino, inche yojiku bwene, alimwi yandigana, iwi kilama nulogo gwinda. Mbwego nzia, iwi jipa, alimwi gonji, iwi indamuntu, umwi, anyiga. Mbwago nzia gupa. Pele, ndienda kutonde ya muzezo wangu, wanchijo, alimu ajejo leza, chago nzia gutupa.
Now in this it's teaching, doctrine, and to the brethren who may hear this teaching,
lino mulejeji, kui isyanjisyo, alimu kubwa kwesu, bayo mwatepo ee. Ndishoma kuti, kajigabi jirebyo, pele, yomu jitia iwe za jeji, jagulanga nyama ningi. Unsi yagulanga mubini ikuti mwe ojilangalanga munzira emu pairo ya kupagamana akujeerega mujipimyo jaji lyaleza ikubona nanchaleza nape kambo ndachoma kuti eyo ndye nzira ndyotwerede ikutobera yonse kuyerega zinthu zyonse kuti kambo ijwi je chinthu chileke ejo jikonzya kukhalirira jesu akati julu anyika ziyoloka pere jwi lyangu talikalobi ke kambo ncherishoma akulishoma ikuba mabambi aleza ndashoma kuti lyalowo mulimo waleza wakamanisidwa ulembedwe mujwi pikako kuti na nthu yemwe idayimphana kujwi elyo ingathaya baleza napo pambe baleza ndishoma kuti lyalowo mmabambe lino muya waleza mujwi upamba ijwi kuti liphone ilinu ukuthauka lwalio ulapha ijwi kubomi mbuli mbuto
And first woman in the Garden of Eden was in perfect harmony with God.
Mwarumi mutanzi, mwanakazi mutanzi, mumunda wa Eden. Bakali mulunguano lulondokede aleza. Manengi ya kutileza, wakali kukonja useruga. Fumuga iyindi, nakali kuyana, kwamba ula, kumulomo kuya kukutwi. Iwa Adamu Aeva, lino. Obo mbomwe burondoga. Leza abulenge bwagwe. Leza igamba ura kumulomo kuyakukuti. Adamu Aeva. Ili bagali murungu wano maningi aleza. Mane bagali bomwe aleza. Leza mukashuwa kwe bagali bomwe. Ufunga munthu amukashuwa kwe. Mukashi mubotu ulemegwa. Oswerera uli omwe aumbi ufumbwa mukwashi ere kuti na kuli chinthu chimwe mu mukwashi eyo jibatantamuna nkouti tachirulemwe mukwashi wanyongana amwe bonse berede kuba bomwe tata abama bama atata bana abaziyali baziyali abana bonse mukusuminana ilo jindi wabona jeyo uyobona jimo jimwi jibotu obo mbukanze ibwaleza alimu kukanze ibwawe mbuli tata mupatila mpatila wakali kwa kuba bomwe amukwashi iwakwe mukwashi wansi Adamu Aeva eyo nzilabyo njoba kali kunokonja ikuba bomwe amukwashi na aleza kambo bupange ibwaleza bwakali mulimbabo abobo bakabambwa abupange ibwaleza mulimbabo pawo omwi aumwi alimu aleza bakaba bomwe bonse zena ejo tachirikimo chibotu leza mumukwashi wakwe tata kuyenderesa bonse mupatika mphatira takwe lufu takwe busu takwe kuchiswa mitwe takwe chinthu lutangala buyo lutambi wina kuchiswa wina kuchiswa wa mitwe bomwe buyo aleza ino nchimo kambo mubonya upange bwaleza bwakali mu bantu aba elyo nkigako ejo chobakachita ikakathokera nchopeni mukuyende buluzi aleza alimweleza ambapo yakabapamba kuba bomwe lino jesu wakaphayira muli johane yipati 17 akamphango ka 11 uli ndi nyweno mulemba zibalo zyakwiya wa munsondo ndi jesu zinji zyalo yifumwa jino johane 17:11 jesu akaphayira kuti mbungano anguwe inga bakaba bomwe mbuli walo awisi mbobakali bomwe ikuti eti mbungano sebo mbuli zizo ya muwiri wa khristu tukabe bomwe anthu omwe mbonya mbuli walo awisi mbobali bomwe ili kubuzwa obwya inga tiyozwa kuti wakali muli tata tata muli nguwe alimi walo muli ndiswe ikuti tonse twakali bomwe ino nduka manthano ibomwe inga bwaba ikuona lesa mumbungano yakwe kusikira chizo achimwe ili mulunkhwano ikapotu aumwi umbi aleza eyo ndya mbungano jesu ndyapoolera cheji ndi mupairo wawe noyo huirwa kuti tiyo babo mwe elio ntotuwa mbo twini tulike twaluswana no otoleza twalasola kuliba mwini ambungano yawe mbomwe wangwe mubantu oto ntotuwa mbo twini tulike twaluswana elio nzirabyo njoko njaguba atuwa mbo twini oto kuinda uruga mantano uruga mantana angwe wali onse mwereji ndi wakamantana amulumi wago mwanagazi wakamantana amulumi wago chigwonke mane gurufu lino mpao jendi wakamantana aleza chintu chijonya chaku timbongano yakamantana a Kristo mane ilufu nochi andana elio mpao na tobisi na kujitaji mweji robiti yakamantana aleza chaku tamani elio lufu uluzo tu lukonja ukwisi akulireza alimi ikutalifu wa unyama pe pere ijibi jarufu ijibi ndofu elio ejo, jikukusha guzwa ulireza. Abobo, ukamantana angwe, mumuya wanguzu zyawe, mbomi butamani, wakamantana aleza ya butamani.
Oh,
ndianda igusiga, ulijejo, igwainda iga indiga nini. Ukamantana ya butamani, aleza utamani, murungwano ya kurondoga angwe, ukamantana ya kurondoga antomwe, mbungano uti bonse leza ambungano yagwe balibo mwe kakamantana anto mwe
and if you'll notice how that Eve was united with Adam she become part of him
ere kuti namulabona obo Eva mwakakamantene Adamu wakalijibera jagwe
created man
leza
male and
sena mwabona mumatarikiro 1:27 wakalenga mwalumi mwenzi amuzi yazi wakabalenga lino muntu wakali kobiro mwenzi amuzi yazi nijakabola kumuya wabwanakazi abwarumi paoleza wakakusha uzwa kulukasu irwakwe kabambo sena mwakabona kuti ijibela jamubiri jakali jipangulo pere ikutali muya ijibela jamubiri wa mwanakazi jakali jipangulo ibulenge nikwakambana akuphangwa leza wakakusha ulupazu lwa Adamu ikabambo akuphanzira mwanakazi pere kutali muya muya jakali jibela ja Adamu mkambo wakali ikopiro mwarumi amwanakazi
bwanaka
kukanana jakumuya kopiro mwarumi abwanakazi
Don't you see the great picture? We in flesh are different. We're like a byproduct, a creative being.
Lino sata mweneji mojipati, swebo mumubiri. Tulandeni. Tulimbule jipangurule. Jirenge jagarengwa. Winda urugwa tano lusalala. Pere mumuya tulibana ibalombe abasimu. Igutari muya umbi. Pere muya waleza mumi.
We are in his life.
Tuli mubuko jani wagwe. Muruga mantano irwagwe. Mujimko zia jirumbegedi. Ijalisa imumi. Kambo tuba. Bana barumbi abasimbi. Igutari. Bapa mugide. Pere muu ya nguonya. Liza nguonya. Muntu nguonya. Basu angani sigwa. Muruga tano. Guli utamani.
See how God planned it? That we should be not a different but him
mwabona oboleza mwaga jiganza ikuti kutanda pere nguwe ikutale jirenge ijimbe pe yamugo wa umwi pere luga mantanulini alunyungu wa singu zionse gaji tuwa kuinda uruga mantanulu salala lino mubili uzwa uliba nyima abawishi pere muya uzwa igwaleza Leza gali ya Paula. Imwini mbole Adamu. Mbaga Paula. Abuzwa wa Pentecoste. Tujana kuti muya usalala. Musumpuru wa mulilo. Gali ya Paula wini. Agukala azizo zionzi. Yambungano e. Leza. Gali wika antomwe imwini. Hao ankamu e. Yabantu antomwe. Inu, jijitanzi, jijusia mubiri. Uga mantini, iwa mwami Jesu, gubora antomwe. Ero sunu, mwanda na ogu pati, wadupona mo, ikuimpana watu bungwe azintu. Inu jifusia nsunu, inu mause.
Heavenly wedlock to the eternal God.
Yesu angana, mrugatano wakuchuru. Gwereleza utamani, jibera jangwe, jibera jaleza, mumubiri, ndi Branham, kambo gabatata, Branham, ulejibela jama usu abanyogo, kere mumuya, tuba, muruga mantanu aleza, jibera jaleza, kabukega ambo, iga uchumuya, tawonji gufka, oyo ushoma alindime, ujisibu mibuteri, Iyo mungu kwa nchadede anuanyiga, mubosia ni wagwe, njo mubosia umasuba au mamanino, ikutare jirenge, jamuya, kambo, tiyoba amubili, mburi mubili wabolemu, iwaleza, mubili wabolemu, wamwami Jesu, busigwa, mungu kwa zia ejo. Jesu wakati, igaunka kujumbwe jalazalo, ndime bubuge abumi, oyoshoma mulindime, newakuti ulifide. Uyopona neguba, kami kufunga umwe upona, kushoma mulindime tagafipe, kushoma mulindime, ikutari alindime, kere mulindime, koba mulinguwe, kushoma, ikutinamu akarira mulindime, na mafi angu mulindinywe, mulinguwe, kushoma, oma ndashoma muya usalala, wajipa, iwonwa nchobeni mulindinywe, lino, muligatanga ganini, kega ambo winda, Muhwegi, kukupaira akugomba, ireza, ndasala, ijiwalo eji. Umutondezi, ao, potu ingwe. Gushoma mulingwe, towenzi gushoma mulingwe, gusigira, wasiga ulingwe, na wabola mulingwe, pao, ulimu gushoma mulingwe, pao, ulijisibu mibutamani, ulimu gushoma alingwe, gusigira watambula, bumibutamani, pao, bumibutamani, mbo mibwaleza, mulingwe, pao, ulimu gushoma, Mulinguwe. Yebo mulindime. Mebo mulindinywe. Ibutegwa webo mwe. Tata. Mbubonya yebo andime. Mbotulibo mwe. Leza muli Kristo. Kristo mumbungano. Mwabona. Mbubonya mbotulibo mwe. Utegwa babebo mwe. Pao mbobuti mbomugonja gubabo mwe. Ibutinamu akarira mulindime. Maju angu, mulindinyo. Mwabona. Kalirira. Maju angu, mulindinyo. Pao amulombe, jintu nchomu yanda. Kambo, tamujirindinyo. Ndechwe, liri mulindinyo. Kabera ichwe, nguleza.
Now, the word of God is a sword. Hebrews the fourth chapter says.
Lino, ichwe ilaleza ndicheba. Vahebrayo jipadi 4, yamba bogo. Vahebrayo 4:12, lino, ndicheba, alimicheba talivere jinchobeni, iutina, talipedwe ujanza, na anguzu. Eyori, pere kutola ijanza, iu jatacheba, alimijitola ijanza, iu jataicheba, eri. Ndi janza lia rushomo, lino, eyo janza lia rushomo, jitola mburi, mburi lichu, eri janza lia rushomo inga, Gari richu mubu yo, were de igutonkora, igapuro, inda, mumutima, agwama. Uroshomo, daga futuwa, ogo, kudonkora, igupati, erempao, iguti, kugonsi, iguyumulogo, ijanza, erio, waripa, igucheba erio, kugonsi, korigonzia, utonkora. Kere, iguti na, ndi janza, ijumu, rio tenda guinda, musintisi yonsi, diabolosi, njagonzia, igubika, aya, iwamba, jishomezi yonsi, yareza, umwega, Mungu su siyabubuge ibuagwe, utinandi chanza, jumu, yarushomu, imasuba amale, Jesu Kristo, mbobu ya nguwenya, sunu, abu ya miaga, ikutenda munsila, yario, itola ingu su, ya chanza gunze, iliacheba. Iliacheba lilabo siya maningi, la Hebrae 4, igati, lilabo siya maningi kuinda icheba, ya mabemba, oviro, elio, litenda, oviro, ugora aguchoga. Harimu awarugunka, mumporyo, wajifuwa, amaswanino, sikutuwa rugu omyeyo, ya moyo. Ila indirira jawunyamu, njira mujirao jago moyo kugwesa imyeyo ya moyo akwiyo bununa moyo wareza ichi lyareza ino eri achi liyotenda mugati omya ibuti na likubogo kukubwene unze yandiryo yakuli tontera mugati liyojana ibusena gwandiryo akutenda isomezi yonse akulipa ulindwe ibuti na ujisi ikubogo kukubwene kuyumu unze yandiryo icheba uliwesa mugubogo ubogo warushomo uli jata yangusu uli jatira kwenda mumeso asinkondo mbobo cheuli asinkondo utaparudwe mbago nja kusola kuima mubusi ubwaleza utamani abobo kwaweza cheba uliachwi kabila jishomeze jonse chijago uliwesa mujanza jumu ya rushomo kwenda kumbele kuti nao yenda kuponesegwa urutenda kuberesha ijwi Yesu Kristo mbobu yangu enya sunu abu ya myaga kuti nao yenda rufutugo ishomeze jonse mu Bible chijago girebeke dwe gusure ogu ya nkabira satani sola ujisisa perebweza cheba akutonta gwinda mumutima usigira mumuni waleza wamwega mubuntu iwago alimi ujisi ishomezio uyoyi jita
Adam was a part of, or Eve was a part of Adam. She was flesh of his flesh and bone of
Adamu wagali jibera ja. Na, Eva, wagali jibera ja Adamu. Wagali imubili, wamubili wagwe. Ajifuwa, jajifuwa jagwe. Halimi oro, nduga mantano, rurureme, mborwede. Halimi oro, nduga mantano, rurureme, wambungano, mborwede. Muya omuya wabwe. Ichi ya machu agwe. Ikutare ya iguswa uchi. Mushome weni mchobeni. Tagali wanyu wenyi. Achwele li yonse. Kamu yeye. Yagali buyo ichi yomwe Eva. Yagali wanya wanya. Ichi yomwe. Pere mushome weni. Tagali wanyu wanyi. Achwe li yonse. Yo jatila cheba. Yalushomo a. Murushomo mwini. Cheba liachwi. Akutamina jishomeyo yonse yisetegene ejo lesa chaga panga chejijo bagani migosyano ya lesa kulindiswe omumotwele deguba balo baligo yonse bataka gibi yindi baganana lesa waingula wakabala njirila masuba onse masiku yindi nebagali kulala kona wakali kubala njirila mujindi ya sigati wakaba sororila wakaba sanina wakaba yanda wakaba wabana ambabo ya kusumanana jindi jonsi wakari mwini nkozi ya jaresa wakari mwilesa wakari mwini mbabo eji nchejipanga ruswa anano ejo nchejipanga ruga mantano ngulesa mumugano yagwe oro nduga mantano igunji inga wamga jese masena manji agunka kuga mantana angwe walombo umibutamani Ejo nzirabuyo, mbotu konji ya uga mantana, anguwe, kubora, uga bela gonsi, igaju, iliagwe. Mbombo bo, ubeza ishomezi ujonsi, agujishoma. Lino, Eva wakariga mantene usigira, na agachora iki yomwe, na, gasumba uzi ya iki yomwe, mugoba iliagwini. Ejo, jaga muandanya. Yonsi iki, imuntu tagapone ni ujinkwa jirike, pere wichu yonsi. Abobo tulagonja ikuba murireza yatuga mantene kambo Adama Eva yaba tana iwa yakutana ba kundu zya iki bagali mukosyanyo wabobo mbotu wakali kukonja ikuba mulingwe kuga mantana angwe warombo wanda na kuswa kulingwe warondofu ino kuti na twatobera milawo yakwe tuleze kuti tularubizya pere tamwere de ikulanga ali yeyo tabulibulu bizigwadu Kambo mwioba ambu wo, yonse, pere nyomwabona, kutobela malaidi agwe, ikutobela ejo, chaga amba kujita, ikulifumpula aguwa, tazikisi jintu, jomwe ja kujita, andiryo. Imulanda wini nchobeni, ikutina, walifumpula, uyobu garubo, ikutina, watebela, lesa, ulamugwela nchobeni, ikuchogela, mugasira, ufunga uti gali, mugasira gabulisi, pere kutina waswa, mukazira kabulizi leza tasinikizi dwe kulinguwe pere kufumuka kuti kali mukazira kabulizi leza ulisinikizi dwe kulinguwe mukuziva kuti mwalume na mwanakazi uyo ulisinikizi dwe kumunthu oyo kufumuka kuti kali mukazira kabulizi lino mbungano lino yathangwa kuti Kristo kamba kamujado mujado taunachitwa pe uyo yitchula uchilaliro cha mujado mwana amberere abobo tulabona kuti mbungano ilithangidwe lino muli mwarumi umuka inthu wakwe ino uchitanzi uchindi noba tangene wabera mishobo yonse ya zinthu umuthumina zipo umubamba ikulingwa kapotu chechicho Kristo chali mukuchita kumbungano yakwe uli mukuthumina ziphego zya muya mbokuti mbokonzya ikuthangwa mphawo kakuli ukaka ikupa ikwa ziphego ezi kwalo mthozibyo twabuyandisyo khazibyo ikaleza kumbungano Yesu wakaambapo ezi thondezyo ziyobathopera awo bashoma lino amombe zinthu ezyo mumizeso imbungano yeyelede kushoma ijwi lyonse yishomezyo yonse kabera konse akulithamina kulirwapo akuthauka ibeni mulindiryo ikuti na ndakathanga umusimbi alimwi ndakali mwaarumi kuti akwete kabera inga ndamuthumina chinthu chimwe inwenwe yakuthangana natayandi kuyisama pawo ejo chithondezya kuti thandishomi pea tayandi ikupa nabwinga wangu ere kuti na Kristo watumina imbungano yakwe ziphego yakashomeza kabera akazilaa akuamba kuti kazilipo tabayandi ikupa nabwinga wa Kristo bathangidwe kuli siku kwathaumbi akuthali kuli Kristo sibwinga abobo mbungano ini idabamba chishomecho akupamba zyonse akusumina ziphego eziyoleza ya vathumina chipotu lino vanthunsi vathanzi vakali phambula peni ikuswa ukushoma leza winda kukuthashoma ichu iliakwe akuswirira pupechi kwa diabulosi lino ejo nchinthu chithanzi yakaphambula lukamanthano oru rubothu
in a position to never die, in a position to never be old, to never be sick.
Lino mlange, Adama Eva mubusena, bautafwa, mubusena, bautajembara, utajiswa, utapengana. Yebo ati, ndili masimpe, nekakonzia kubabobo, andi, nijisimaga ni ago, uli mubusena mbubonya, leza, ulabika ejo, uzirenge zionse anyiga, mubusena mbubonya. Yakati chiphangano nze ikuti na mwabamba mmati angu ikuti ijwi lyangu ikuti muyoli bamba uli shoma akuli kuthauka pereji ndi chithanzi chijonya ejo Eva chakahunduluza ikakusya ijwi lyomwe ikuswa uli yejo lesa nchakamba jakamwa luswanano ulukamanthano orupati iyo miniti mbungano yaunduluza kufumbwa ijwi yomwe ilyaleza ya mubaibele yakulipika amwi ambi pawo balaswa uluswanano orubothu lwakaphegwa kulimbapo akuandanisidwa mwakachithira yeyo irufu lwakathalika mu bunthu bwakwe bufika ikuti alipiyo kufika ibwakwe pere ibunthu wakumuya wakwe wakazwa mupulongwe alesa miniti nakaunduluza
can believe, here it is, no man, no one,
iyo tawe muntu ukonzya kushoma cheji mbochipedwe tawe mwarumi tawe mwanakazi ukonzya kushoma mubeji wa diabolos kusira sansi vaundulusya ibwini bwaleza tawe umwi ukonzya ikushoma mubeji wa diabolos kusira sansi waundulusya ibwini bwaleza abobo nyomwa bona Eva Adam awo poyitubika yifumo yino lino athu yeye yakusinikya khambo tatukayeyi ilimbi ikwakumana oko wagumana bumi obufika wiye kwanu nilino tamuka konji iwusala wagumana obu mwede usala lino kambo obu mbozu wakwa kusala ikubamba imise ezo yanu
one word, not a whole decalogue, just one word.
Lino halo, ichi yomwe kutali digalo kionse. Ichi vyo yomwe, wakabuzia ileza. Nkambo, yagazilisi kwa gulingwe mumumuni oyo. Kuteti ichi elyo, yagabuzi kwa. Ichi yaleza, talikonzi kubuzi kwa. Wakaganzila, ejo nchagamba. Pele wakalibuzia kambo, yagazilisi kwa gulingwe, oleza inchobeni. Takanzi jejo. Pere, wakakanzila jeji. Lesa, ukanzila chwi. Yonsi, njamba, alimi. Taligandika ni upanduzi bumi, wamuntu. Ilimbo bonya buyo, wakakali amba. Iwa amba, mbobuti, mbozi, ujatikizia, baibere. Ndasho makuti lesa, iwangu, wakasorela baibere eri. Ulari mamera, ikiria kwe. Wakalizi kuti, ibatasho mimugu waleza, ibatasho mimuguwa, ugombi, wabwini, bayobuga, mumosuba, amabanino, abobo, wakali mamela, linjenzila ini, leza, njagali, ganzila, ninzila, mwalibede, ulindi swerino. Lino tuwele deguli shoma, iti yomwe iguswa, kulindirio, kabela, kuswegila guswa na nuguesu, igulea, kunjila mu, ulufu, wanda nisigwa kutamani, uswa kulireza, mbubonya mburi Adama Eva, mbubagajita, Kwele kushoma kwenye waleza. Andibambe yeji alubo. Utaundu zijui liyaleza limui. Iliamu Bible. Pele guamba buyo. Iye ndari shoma. Iguamba. Pele. Pepe. Taweji ntu ujatikizia yeji. Na ulari shoma. Uyori sumina. Igutina walibika ambali. Iguamba. Ei mbunga na yangu. Kairisho mibobo, mkoguti, tosho miguti, nejuli areza. Alimui uyo tantamuga, onzi, ya kupegwa mulandu, kogunyi. Ogo, Eva, kwa agasuita, ankugo, wakari andanya, iru wakwe, iguswa, ubotamani, igaguli, wakajisi, iyo, ya kukamantana angwe, lino yeya, elio, tarigonji, kubosi kwape, kambo, liyagari ijuli omwe, iguti. Mwichu iliareza. Ilo lino ikutinaleza. Waga uyo i. Machu imashontu. Ogea ibantu. Ngobele degutobela. Halimi. Mumachu imashontu. Walo yomwe. Yangao. Ili aga panduru waga botu. Yaga jicharufu. Amulange imachu. Ngotu jesi sunu. Mwabona. Kwele de. Igutambula onse. Ujatila ulingao. Agunjira. Mulingao. Mulizishomezu. Iguzwa kulireza. Ili umuga intu wini. Waleza. Uyo jitajejo. Umwi wakatangwa igasimpe. Lino ndashoma zintu ezinini. Zisiremuga usaga na lino utegwa. Tugonzie kuzi jata.
What was the first thing that caused Eve to disbelieve God's word?
Chenze yintu yitanzi chagajicha Eva gunduzi eichu iliareza. Yagali gambo kakuti satani wakamusomezi abu songo bunji. Uyoba musongo. Lino nyobo mwaboni. Mugo abantu onse utambigizia ikujata jintu yemwe. Elio Eva walikutambigizia kuba abu songa bunji. Ino atu ime kwa gaindika dini ibuyo. Sa ejo tajirijimu ya njiga sunu. Baenda abu songa bunji. Musela mubotu manengi. Bayi dega pati ikuyanda jintu yemwe ejo. Janden ibu songa bunji. Mbombo Eva mwagaribu yanda. Pele anda ande jeji ajalo. Ute titagwe busongo bukonja winda wareza. Ne wabobo, mwule muji wajibombebe ya utibantu, walabu hintia. Satani, mwule mwega amba sindi sinji, ulabalama. Pere maga ni mawotu ala mwega. Oh, mwule wanda nulugwe ni agati, higa wala, agumwega. Wali utu ilabalama, pere imbungano ilamwega, ungusu, abuyandisho, waleza. Wali utu ilabalama. Wanda lugu kweni agati, kakumwega, akubalama. Tatuyandi kubalama, tuyanda kumwega. Sonu, chibilo kukwe ya jeji, pere mambungano, asola kuyamina, ungusha, wao. mubonya mburi Eva mwaga jita mwagaligwe ya buti kambo wakazi bisigwa ulingwe wakabonega iga simperogo. Oh, mutaka giri mungwa jeji yakabonega kuba gasimpe irogo nitu yemwe jagali ugonja uyungizi kwa ujintulesa nchagamba jagali kuboneka iguti nagaba ajintu yemwe ejoleza chataka mwambira ikubona kuyo kusagana mwagali kugonja ikunka leza taka mupede munchali wamunyinza mburi mwaga bamba iwezi kabela tajigonji iwinda kambo mwezi ularumamera wagayeya wagaya kuti satani wagaji sijintu yemwe mkungusha igabotu mburi mboto amba iguti wagaji ikugonja ikuba mruga mantanu aleza kabela yajiri musongo logo na kuba arwi rubotu logo pelelesa wagamwabira mbubonya uyo ejo chaga bulite elyo wagabira mbungano kintu chijonya ogo taguli kupinda muna iwajali wa seminari na unjira na kupinda muna wajali iguswa mu jigolo ja Bible pere chejijo jirembedwe alimi mbubobu mbamba imwami takonji kule jincha pema mungano paya amina kukumbusha wa alo alo aye ikutindiza nchi kule jintu yemwe jivambiri tuembabo kabela jirajenga nyele dekulindira ibuyo awa anini inyigambo isurwa yamide arijeji ifuyi mabusurwa ibwajisi eji uyamide amuzezo warwenu ikumwambira ikutana ikunini ali iwangu takule kutana pere mulizi kuti tonsi twebo kulaba yanda pamaka intu esu na twerede kujita elyo ndakali kulanga ipo pambe awa chindi chimwe yainda okuya kumbo jaba chindi jiramfu yainda kuthandira miyaka yotatu ili muganda ikangu chifumo chimwe ndakasinsimula nkhapera kwakali televishi yakapiphidwe muganda elyo ndakayeya kuboneka mbulipobe bwachinji ipobi elyo ndakayeya a eto kuloko belede ikuti bajisi imakani eyo ndakabwesa ibhuku linini ilisya ikubelesya yakati makani ajindi jitenene ndakatchula makani ilyo jindi nekati kungwa makani mphawo ndakabona ikuti akati amabambe amakani vakayima kuya ukusidya mushobo umwi wa zinthu mushobo umwi wajigwisya itombi elyo wakati toyeredo lindi ikusanza imitiba yaku mulindu yintubuyo yakuyita kuzi nigezya ibuyo mumanza akuilegela omu ya maminiti mashonto kuigusya akuibika akasanza kwamana ndakayeya ndiyo ba sintaze jindi ndasika kung'anda ndakalemba isina lyawo yintu yilibobu ndakati ndiwambira mukayintu wangu langa yintu nchekonja ikuchita abobo ndakaunkha akuwola ibodhela lya chinthu eji yabobo abobo kapera ndakachisinina athala amanzi onse kamwambira kusumana kupyanga ng'anda neye kachiri ikuperekera ngwe abobo ndakabwesa imithipa yapana akukolokola kufwelenga azimwe zimbi amachi kana machide ali njiyo akuilosya mumanzi akuilekela ikukhala maminiti mashontho akuigusya akuibikha athala ali wakali machi mbubonya ali njiyo muli jindi neka ibikha omwya mwabona nda ndakaswekerwa mukayinthu wangu nakaswekerwa kanza mwene muli ndime ujindi eyo nyowe mwabona khambonzi jisi khambonzi ezi jisi eji kulekela ibanthu iwenwa eyo tayerede kusumizikwa ikwambwa bobo eyoyerede kuti jirwana imulawo ujatikizya ikuzibya iwasunu kwa misanga ya thombwe ino mause ikuthali ikukola mwimikuli ya motokala imishobo yonse eyo tayerede kusumizikwa ino chichitanzi chirajenga ulilofu muli chimwi achimwi chasyo ulilofu mukunywa wesiki kuchopera ibujayi busondosi mubodela pene kuba bobo kulazimizikwa wezipikha amabambe esu akusiyambirisya mbuli imushobo oyo syanene ngwakanywa luthangalo ikuswa mumaomi mishobo imwe yakukondwa kwabukoko azikola ino nchinzi kuchenga nkhupikha chinthu chimwe kunembo yabule kuti pali jayi ibeni elyo tulazimizikwa kuchichita Eri andi nyone, eyo choveni alimwe, eri mamungano kuinda, ukaenza ya bugombi, la pangwa amuntu, uzumini, wabugombi, la pangwa amuntu, buli, mugubika, marwa nino mapati, kubantu, kabela, balimujengwa, ulindao, lulindofu. Tagwe mungano iyo salazi ya buntu wago, tagwe busumini, wabugombi, bugonja, usalazi ya buntu wago, kitabulo wabwa Jesu Kristo. Mbogonje usalazi ya buntu wago. Jisiri siyo jaleza. Jiri imini kwe.
So it's just false. But people lean upon the understanding of the wise.
Abobo nchabube jibuyo. Peribantu bayamina. Agungwisya wabusongo nkabela balafwa. Inda ulinkugo. Peribantu usunu bayamina. Agungwisya wa wabusumini wabugombi atubungwe. Kabera balimamilio, mbuli mgorube, zia jaikwa, wabatu mpugizia, inza izyabo, mumulindi utagori wa gehena, ino mause, mwabedi. Tulaga sikwa kuya amina, unisia iwe suweni, tatugonji usola, nyamwati, saa kanso ya bantu, taigonji kwa amba, igunji ujatikizia indirio, kuinda, mtu omwe, igutari uti mtu omwe, wamba juliareza. Wakali basi nsimi bali mianda yone, yende jemwe, baga bola gumbe ya, ibami obiro, kabela, baga eme ugungwisya igwabo beni, pere wakali omwe, wakakara ajwi iliareza, awujitonde zia uti, wakali luleme, migaya, jiamina, awuti na ndiki iliareza, ufumba, eji ntuye mpene ujwi, jire rubite, unjira rufu. Tagwe busongo obugonja bwinda busongo ibwareza ngomu songo oba songo bonse waloi walo nkasensa walo matarigiro alike abusongo ichi ya muntu yonse mufuwafuwa abubeji pere yaleza iutina ilimpene uliyaleza lino iutina muntu wamba ichi yaleza hao tari tarijiri ichi ya muntu pe ndichi yaleza mwabona tagulegu mwisha wa muntu
Satan will make you all kind of promises. But he has nothing to give.
Satani yomubambira mishobo yonse yazishomezyo kerecha jiseye ntu yagumupa. Kambo, tajiseye ntu pe. Tajisiro futugo. Nenzi Satani, ufumbwa jintu yimpene ujwi.
He doesn't have salvation. He doesn't have light. His kingdom is darkness.
Tajisiro futugo. Tajisimumuni. Gwami gwagwe mwa mudima. Mama nino ambubo ndufu. Mudima alufu mwabi kwa Satan. Mwes Branham. Wajira orora. Ninzi gwami kwa Satan. Ufumbwa jintu jimpene uchuliareza. Lino ejo kila nyonganya. Pere nchindi ya unyonganya. Mwawana imutavi musamu utu gazia. Uere degu kwa wedwa. Jaro nchindi.
Anything contrary to the precepts of God, the word of God is not God. What is it? What is?
Ufungwa jintu jimpene. Umira ziareza. Ejuliareza. Talireza. Ino nchinzi. Chinzi jebi. Bururami. Waga sandrua sandrua. Ninzi rofu. Bumi. Waga sandrua sandrua. Ninzi bwami wa Satan. Ufungwa jintu yomba jintu jimwe. Iguwe zabu sena wajwi. Ufungwa jintu. Ufumbwa wia. Ejwiri omwe. Ejwiri omwe buyo. Mwerele kushoma igabela gonsi. Efo waga shoma igabela gonsi. Kandiryo. Uli elio jwiri omwe. Elio jwiri omwe. Kugonsi. Kwagari iwi andiga. Kunduruzia. Elio jwiri omwe. Kugonsi. Kwa andiga kunduruzia. Ino atu jilange. Inzirabuyo ya kukara. Unuswanano wabulesa. Wagari wakubamba ejwi elio. Lezo wagati, kamujita eji, mutanojiti eji, kamujita eji, kalimi inga mwajita eji, kamujita eji, pere mutajiti eji. Lino, kabera vyogo mwe, gamulau, ago, kata gaswiri, agotarisia ijuntu yonse, kambo, wagajita jejo, wagajitia mwana onse, ufanzala, wagasola iguba mwenyiga, igujisa gonse, warufu, gusu gonse. Ujisami tuwe gonsi. Wakaji jitamponya au. Ino nchintu jibiabi. Utashoma juliareza. Muntu aumi utongela. Umajise arufu lonsi. Wakaswa iguba. Na usula guyoba. Wakaji jitamponya au. Aumi imwana mwanini wa musogwe. wayita mponya aumwimwana wakazerwa kunzi kunze yarubatano jibi jons ejo jakasola kuchitwa wakajiita mponya oge winda mukuvamba ichi yonse imani na pere ibusena bomwe ibunini awa wakabuziya buziya wabuyo tanga bulanga buyo wakalijizi pere wa buyo wakuongeleze kwa ujita jintu jimwe ijibotu logo kambo wakashomeze kwa imusela imubotu logo wabantu ibusongo ubotu ilogo igulisibama ningi iuti nagajita wakuta usibesu baite igabotu logo tujisi imusela imubotu logo kagwe musela imubotu logo wabantu munyiga iwinda babu babamba iki jareza abo mibabotu winda oingo musela ulikereza ngwalanga igaindibyo ganini alimu ndizaleza uyotu legila kujenjira wami kwa kwe ulagunja iuchomeja jintu chitabu yo lufu iwamana kwa jisi ngusi kwa nzarufu ulagunja iuchomeja ubeji kambo uwisi wabubeji tagonji ugupa buni tagonji ugupa juu tajisi juru ya ugupa amjieye iti yomwe unduruzia leza winda mjichomezi uja diabolosi na ajirengu ajagwe iti yomwe ulitumina mwopenze kwa ngenzila mboja katariga ili kutinaleza mwuseruwa kwe mburi mbwabete inga watuma uvula ogu wakehena anyiga ujitia ivana vanini bafukanzala nishobo yonse ya mapenzi abantu bafukanzala alufu mwenyiga kamboga jwi yomwe matalilo sana ataga wanzia ujiringula akutamuga iguzwa kukuba akufula okukonsi wakupenga sana ataka kwenzia kujijita pawokuti nataka jatila ijwi yomwe okuya muzi wakuti eji jiyoba jijitiga kunje ibuti nkwayo jatila ijwi yomwe okuya jindi imugami nayoba mupenzi aliki oyo utashomi amujeye jintu jibotelezi ya manini lino jindi Adama Aeva nibaga sukiri la bugechi kwa diabolosi jinkozi ya jisala la ijareza jagabasia iluswa nanurwabo waga mwaigwa ulileza iluswa nanurwabo iluwabo mwaleza waga mwaiga igaindi nkagonya nibaga sukiri la bugechi kwa diabolosi waga mwaya iluswa nanurwabo iluwaindi nkagonya wasukiri la bugechi kwa diabolosi uyo mwaya ruswana ago igaindi kagonya wazwa mubusyo ibwareza mulimbo agajita nchegindi noga kirogweza ijiriareza mulimbo libete lino amulange ngienda kumubusya chintu yemwe tonse tulizikulireza alimukuti na lesa ulirulemerogo ajiriagwe akuganza irogo ibuti uyobetega ibantu kuinda ujwi iliagwe. Kukuti, uwerede uyobora ijwi, alimwi, liagubetesi abantu. Eri baibere, ndendilio, mutalubi ejo, ndi baibeleza, ndiayobetesi abantu. Kambo liagati, mjibunu zia 22, oyo uyo kusia, ijwi yomwe iguzwa, kulindilio, na kuindizia, ijwi yomwe, kulindilio, mwabona igutali kwa mbabu yokuti nda unkagujigombe nda shoma leza ba aumwi diabolosi mukehena ulamushoma umwi aumwi wabo mugombi umwi aumwi pere jitola buyo ijwi lyomwe ejo jimwaya ruswanano ponya ao inketani chairingi mulogo winda maswanino ayo agompemelogo eryo ao abugompami ibwago mugondolosya ijiraresa ao mpoyanda ikubika maswanino mapya ayumu uliyonse ikuti na ulashoma kuti Jesu Kristo ulafutula ao werite ikubika maswanino mungati omuya ayo choma ikuti ulaponi ikuti na ulashoma ikuti mbwagabete wende kushoma kuti mbwabete aleluya ikuti na ulashoma kuti mbwagabete akuli buzya na mbwabete maswanino ayo ayo tunsuka pao waswega mwabona ejo nchepandura gilesenu zizi cheyomu pere chabwini mwede kumushoma ejo yonse zitu yonse nziya gamba lino nyongwa ti lino wes bram lino ujati zia tubungwe otu lino swirira utina tuli antomwe aje kuli kabotu pere utina tugaga iji pao takuli kubotu ngu diabolos alwo Mwabona, ino kujati izi ambu ngano, imwe, kandizi kujati izi ambu ngano, eyo, yintubuyo nchezi, ndichwi eri, lino mboboti, momu yoshoma, mbu ngano kakuli, guli, ali, nyanda, ilifuga, pajitu yimwi, andeni, yatubungwe, alimi agamwi, gamba kuti, gabungwe gesu, gajisi iwini nchobeni. Lino kakuli, kwaya kunka, kwaya deguba arushomo, mwintu yimwi, eye buwati, nijisirushomo, mumethodisti, mubaptisti, mupresbiteria, amuruthalani, mupendekoste, mugatoliga, ufumbwa, mugabete, ujisirushomo, mugabunga. Ago, alimwi, igutina, galimi pene ujwi, uyitaji ntujijonya, eva, nchaga jita, mubwanya, jitaji ntujijonya, nchomeni, chaga jita, yugweza itwi gareza, agulibamba, ee, ulimusalamu watulogo, uwagantu, uunka ogwia, mbuyage, igupatilogo, balomba ntuba songo logo, eyo tajijisi iyo ntuyo mwe, ya ujita anchijo, satani, musongo maningi iwinda eva, taga rigo agwalo, mujimo, pere, tagerete iwa musongo, wagede guba uswirira, katuede guba basongo, jesu wagati bana banyiga, eyi, na, wami banyiga, eyi, musongo maningi, ibana wamutima, iwinda, ibana, wamumu, wagazi yonisigwa, mberele, tazigonji, ulisoro lasini, jerede guba amuembezi, leza tayandi kuti tuweba songo, walo uyanda kuti tuyamine kukungusia iwagwe. Amen. Ogobuyo, basololera. Amen. Samu wabona jimo, mutayamini kukungusia iwanu. Tusimpi 5:3. Mutayamini kukungusia iwanu. Amuyamine kukungusia iwagwe. Tajuge magani, mboji wana uimpana. Agobo, nimoni, mboji mwega ikapati iwanega awa. Mutabikirimanu, kulinchijo, amuyamine buyo kukungusia iwagwe. Ejo, nchamba iwabwini. Lino, womwi, munuswanano wagamwai kwa angati yaleza abana bagwe ikaindi naga undoluzia paragrafi yomwe nini etu yaleza yomwe nini nyonse ni mwajeji amwambe amen ikutali baibere iwambe se shomi baibere pe nishoma yisera yandiryo wagede kushoma yonse yandiryo gabera gonse ikutali wabobyo kere womwi angati gamurumi amuga intu waga mwaiga, tanishomi kuti guliku kwa tano, rumwe ilugongi, iguba mbole, mbole deguba, kagutawe, yuga mantano agati, amurumi, amuga intu, aleza. Mbombobo, gayozi yola bana mwenyiga, aguba bamba, uba bamusogwe, iwa pamisanga ya tomwe, whisky, umanjuga, umeso abo, unywa zigora gumbelia, kagwe magani, mbola shomiga, usigonke iziabo, yaru kwa tano, ogo, uunkwela, ogo, pagunyama, pere, ulimuya omuya, uyumuya, watata, abama, asisibi, tawwe magani, mboba shomega, kubana babo, bayobo, ragaba rubite. Yebo ati, ngiri basi, barumi abana gasi, abo, bataga isya, bana babo, ejo, alimi tebagali, bana kristo, ejentu nchijona, ya kutaba sore, laguli kristo, ya gali jentu irobite manengi, ntubaga sore, ikujita, unze, iliajimu, kutaba sore, laguli kristo, mwabona, abobo, tamugonji uba, aluga mantano, lorigabotu, kakutawe nchijo, luswanano, waga mwaiga. Pao luswanano, moruwaga mwaigira agati gadamu aeva, luswanano ruwabo, moruwaga mwaigira agati igaleza ambabo, pao luswanano ruwabo, agati ya umwi aumwi, waga mwaiga. Amuswirile, mfumbwa jindi imbungano, ya mwa ya luswanano ruwayo, uriwala ini, mugabunga, luswanano, waga shomi. Uwa mwaiga. Tuede ushoma. Amoyo omwe. Zezo omwe. Nakusumila na omwe. Unjenzila. Mboba gabete. Yakutana. Sola. Iwa mga. Luga mantano. Abuzu wabwa pendekosti. Moyo omwe. Zezo omwe. Nakusumila na omwe. Ilo jindi wanjizia imungano. Mugabunga. Uyo jana mishobo yonse. Yazipanzi. Mulingyo. Kamboba mwi. Ibabo. Ibana omwea. Bayo ushoma. Mulilesa. Bayo jata. Jintu jiruleme. Kabela wa mwi. Bayo unka. Inzila imbi. Abobo. Tamu jisiru suanano.
Yes.
Iye, enzi, wea wagwe waga jincha. Oh, yes. Oh, iye, wea wagwe waga jincha. Usuanano wagwe, amulumi wagwe, tiru waga luleme. Laga talia, utamiziani. Mwabona, ikuye iwagwe waga jincha, inchobeni. Kambo nzi, waga jisibumi wa diabolosi, mulingwe, mbombobo, waga unduru ziabiyo, ii juliarezi. Wakatambula bumi wa diabolosi kambo, wakatambula wiyo wagwe. Inga ndabamba eji kuyu malogo, ponya awa, perejilate, ndiri masimpe kuti mulambwisya, nombungano.
She disbelieved God's word, and it
wakaunduruja ichu lyaleza nkhapela jakamutanthamuna zokulireza khambo muli ngwe ponya awo wakali bumi bwa diabolosi wakashoma ibubechi ibwabwe ikati imeyero mibotu khapela wakilya angwe mbombopo sekoci sisa eci ndiyo cilekera ikuporani kuba ikonji ibuya ibuzwa bumwi mu California ndamba mu Arizona ndakali kuisya mumungano senambi de cinthu kunsi yabonanike ejo cekasola kucosi ngonji iwe wakuthawusi ndakandithopela ikuchathikiza lunyungu wa Satan ilunyungu wa nzoka imwanakasi wakali kulya aphele ikuteti khaini wakaheya icinthu ncijonya wakaletha midyelo ya mumunda nyomwa bona teri akali aphele mboboti mwakazi pakuti wakali cinswe wakainda muli cejo wakali kulya nankhwera mubwini jimasimpe mukakapethe wakazi pakuti wakali cinswe eryo wakaba amwana ikuinda unzoka eryo teri akali reptile simanu loko wakanyama ponse wakali cinthu chithopera imunthu munthu inga wajana basokwe abacipanzi bacipanzi bamwi bambi pere khapakonji ikujana maswalino ayo asanganya imunthu amunyama anthu omwe ngoyo mbwapita lesa wakamusinganya iloko yakusakana chakuti thakonji kujokera oko kuli ngwe khambo kamuchitho oyu mubi ngwakachitha wakali lunyungu luzuthu wakali kukonzya ikusangana ino buzwa bumwi nkhengwi khekambauka wakali nkhamu ya bantu bakatholika muphunga iyangu elyo ndakati nyepano bantu bakatholika baita Jesu na baita Maria mwini ikuti banyina baleza mwabuti leza mwakonja ikuba aba nyina kakuli mwabutamani takonji kuba aba nyina Jesu takali chinthu chili chonse akwalo uli Maria pere wakali buyo wakali chikumbiro chakumukonkhola balashoma lyonse alimi ndakachi simuzezo wanchijo iwangu nyaka yakainda ikuti ikumitha kulondokete wakali iwakuthileza wakamufunikira akubikha seru lyabulo omuya pere ichi yakazwa umwanakazi ikuti na ichi yakazwa umwanakazi wakerete ikuba kunyanyamuka ikuletha ichi winda mukaphira unjira musyaliro mwabona ejo chomwe chitha aleza mumubikha muthombe lyankhwera leza oyo wakalenga seru lyabulo wakalenga chi alyalo dokota werede kuba munzuka wamwenze kamuzyazi mbombopo mphawa kuti na oyo mwanakasi wakaletha ji mphawa mbakuti davida mbwakakonza ikwamba ikuti sikasi umwi wangu wosalala ikubona ikubona nankha kuti nkhasiye ibunthu kwakwe mugehena mphawa ikuti na ichi ya mwanakasi yakali muli khristu pawo munthu ucisi inthu yomwe yakuchitha acipela iyakwe mukomuke yakuli jili maniniti aleza khambo zileza nchakapusi acipela yankhwera ija munthu mukomuke khambonzi thakasiya mupili wakwe ikubona ikubola khambo wakali kusalala kero mphopoti mbwakali ikusalala ikuti na wakacisirulala amaliya khapela munsuka wakaswa kuli maliya ichi kuseremuka kuinda muzyaliro wakerethe ikuba kunyanyamuka umwi wakaseremuna ichi phawo mwanakasi nakaba nyoko mwati ichi kwenda yakali awo inga yakali kukonzeka ere opo ikuti na mbambopo mphawo amulange cicithika awo phawo takalileza chakumalinena takalileza chakuti wakali munthunsi ere mphawo ikuti na ejo cilipopo mwanakasi wakachisi chinthu chimwe muli nchicho eryo imbuto ine yakazwa kuli Maria eyo yakazwa kuli banyina alimwi banyina alimwi banyina wakati chinthu chimwe ya munthu yakasangene muli nchicho akuyambisa kwa munthu ni kwa khakonzeka hepe munene ndakati wa wakalipiyo mulipiyo mwabweza isikwaze akumulekela ikuthula ichi akulipikha kukukumba kunkhuku inkhuku yokonkhola ichi yalo chikumjapuyo phere kwina ikaphaphu komwe kuchathikiziya indiryo sikwazi eyo ni nkhuku phephe munene inkhuku yakali inga wanga ansi ikanyama athala lya ichi ya muyuni khapera inga kakonkhola muyuni ikanyama ngakachitha kukasara kwa mupiri kokukonkhola chi eryo nje nzira ndiyona mwachipete a Jesu Maria wakalipuyo chikumbiro lesa wakamuperesha mbole mbwaga jita wanagasi bamwe bambi wakali nagalindu tayaga jisibana wakabohora muzi yaliro ya nagalindu peleleza imulengi wakapanga eje ansegi wajirenga kigago wakali kumita kurondogede jindi nega suwa mbweni nyomulezi bagwesu bandindira bagati mwes Branham ngeanda kukubusia jintu jemwe wakarubizia lino twa kujata nagati nchibotu eyo chanda kujatwa elu wakati wakarubizia kukwamba jeyo jindi nunga gambauga ninyungu wanzoga lino wamba kuti eje izulirwa leza walirenga eje chinzi jaga jitiga kujana kuti awa mumatalilo ipati 3 lezo waka ambila Maria njovi kankondu agati garunyungu wago arunyungu wanzoga ndagaye ya oma tega gamba uga jiri jonsi mbobo umi iwangu gunzi liyabu nanige tega josia pambo teyamini agu mbwisha iwangu elio igutina igu mbwisha wangu ulimpe ni uchwi yaleza poguti mbwisha wangu ulirubide ede guba ichwi yaleza iguti taguli nkugo igusie gulike tagulule me tere dino uza paura chejintu ya kujita mwe wangu ndagati tatu wa ujuru kwandi kwa sya tandizeja kujita awa imutu ujisiru kwaro utondega imunwe wagwe njobi kankondo agati garu nyunguru wago aru nyunguru wanzoga lino chejiwe imu ya usalala wage nda atala ndachoma umi nguwenya waga gonja kukunigila Maria wagali kukonja igulenga ulagonja walo igubika ichwi umulomo wago ya mina gulingwe abuzuba alimi ndichwi iliagwe yonsi na kukonji iguamba intu yemweji mpeni kuchwi iliagwe bao kutina wamba kutechi ulinani gitu nkabela ugamba uga iguwa natu simpe twaleza kukuti tabulibu nanigi wa muya usalala pambo jindi muya usalala wakufunigila walo uleta intu chijonya pambo waro ndichwi pamusirire chizi ya gajitiga ndagati nchibotu mbianda umubuzi ya intu yemwe imwana gasi tajisi eji tajisi runyungu wamba lino kaga amba ziaji wakati runyungu wago elio tajisi runyungu jitola ruga mantano igupanga runyungu zambo mbubo dogota ulerede iutena ujisigiwe la jitete mboji surwa tajisi bumi mulinchijo agusichanga au ta tauga meni pe unokede au agubola elio togonji uchanga ibumi takutawe iguba ajibe la jitete abobo nyomo wana jintu jonsi nduga mantano ndisola ikumuambila lino magani a Kristo ambungano nduga mantano mwabona iutina mwana gazi wawo ndunyungu iluwagwe nkoguti tayandikani imuarumi ulagonji iguba amu kwanda aliki pere tagonji iguba amu kwanda igusigila sansi wakaba amuarumi pambo jitola bobiro antomwe igupanga unyungu zambo mbubo chianga unyungu irutagwe bumi mulinduro ubone jio jitiga mbole mboba jise igwamba ogu kwa mwana gazi oi uziala ibabula haba ogu no mwabona inga tija wajumi tajigonji kuba ambo mwabona munzuga tauga sangani lino mlange eki lino imwana gazi taga jisiru nyongu kigago wagati njobi kankondo agati garunyungu irwago arunyungu irwansoga imwambira kuti wakali kuyo mwini umupa ilu nyukuru wakwe iku talibinda unkwela tularano wale kunoyo lenga nyungu mulingwe ya buwati saa olo niluwaka baru nyungu wakwe niluwaka suri wakuli Maria pao na agamana ulupa mulingwe eri ndiso ili angu wakali pa eri ndiso ili angu pere wakali pa kulindimi okunkwanza wangu wakaku pa kulindimi ende chuli angu Yesu wakali pagulindi mwabona ironingu wakaligo Maria jiri wakajise jintu ya kujita a Maria ya gali jintu jemwe leza chaga jitamwini abobo runyungu wakali mulinguwe igaindi wakali luga mantano wamujito utali umulao wakali rufu wakamiti de igale ulunyungu wanzoga kambo wakapona elio wakanyona akuti iwagwe inzoga yando ngerezia mbombobo elio ponya buyo haini wakabora otuleze kuti wakati wakajana imwana ikuswa ulileza masimpe mwana aume uziagwa wamusogwe na kufumbwa intu ijembi Yeda ngora, iguinda, umuji tukwariza. Ngomu ibiyo, oyo ugonja, igupanga. Ibumi, masimpe, mbombobo, mwabona, wagari, mutumbu gare. Eryo ejote, ibiyo jintu, chaga jita, wagari, gurura miga ejintu, yaru nyungu, wanzoga. Iru nyungu, dule, mulinduwe, ino, wagainda, ubamba, imozezo. Umuji tukutari mumulao, iguwana ichwi, liangu. Ajintu age abo kabyalino ujisi irunyungu wanzoga erenjogo pa irunyungu winda ugomita kulondeki alimi irunyungu wabwe yojisawula mutwe wanzoga amutwe wabwe yojisawula gasi amen amulegeleresa ikuba anchijo ikutina ndichu iliagwe yolisigilizia kegambo mwerede ikuba murugamantano alesa ako kegambo petro wagamba abuzoba pentekoste yesu nagamana iwamba kuti iwapisya musina liatata mwana muya usalala Petro waganyona akuteti mwabisye musina lia Jesu Kristo kambo sina liatata mwana muya usalala ngumwami Jesu Kristo mwabonana jitola ruga mantano Paulo kagalina bonana a Petro pere muya usalala wenya mruga mantano o ruyonya ulemu kamujitia igwamba mtuchijona Sama mga tambula mwe ya usalala, ikuswa ni mga shoma, gati, tatu zi na mpuri, gati, mga bizi kwa buti, gati, uliwa johani, gati, mweredegu bizi kwa alubo, musinaria Jesu Kristo, ilio mga tambula mwe ya usalala. Jagari jinzi, ruga mantano, igwamba jintu nchijonya, lezancha amba, halimi ogo kuzumina, ikuzumina jamba, kwamba jintu nchijonya, halimi walo mupaizi, mupati, waguli ambira wesu. Iwujita ejo, chagamba. Tulari amba, igwa iwini. Kabela, ulari kutauga. Oma, mbobo we, kogo kumita. Lino musirire inzila, mbwa mbwa. Lugamantano, iluwa we, agati gangwe. Mbulumi wawe, iluwa kamuaiga. Mwabona, chagufukambana. Lesa mbwa gambira biyoguti. Adam, mbobo ti, mboji taje. Mwajibaga, jagwe imini na muga intu wawe. Wakaji soera umuga intu wagwe. Imuga intu ngoga ndipa. Luga mantanu waga mwaiga. Mwabona? Chinzi chaga jita. Mwajibaga. Jagwe anda murumi wagwe. Agwamba iwini. Wagabeja. Wagerete iwamba kuti. Ulasarara. Nagamupa. Amen. Ibaibe yegati. Wagapa murumi wagwe. Wagerete wamba iwuti murumi. Ulasarara. Nagamupa mpao. Wagaria. Pere. Ndagari, oyo, wagu upa gulingwe. Mujibaga, chajejo, wakaji soera unzoga. Iwe nguruga, wamunzu, ilogo. Ejo, chejintu nchijonya. Choba sula kujitasu. Mwabona, murumi, muga intu, luga mantano waga mwaiga. Murumi, amuga intu, luswana no waga mwaiga, agatigabo. Ibumwi, wambabo waga mwaiga. Bumwi agatigabo, alesa waga mwaiga. Iyo ntujonse, jaga parangani. Kambo nzi, kambo kakuti ichi lio mwe, yaga unduruzi kwa. Oh, mwesu, maa, inya, wagere degwa amba ibugini. Ibu mwe, angwe, amurumi wagwe, wagamana. Kavera mwe, ibuabu aleza, wagamana. Eryo mungano aimwe, itabwezi ichi lialeza. Morizuwa, jintu chijona, jirajitiga, ndari anda. Sata mwujiti? Amulangirire, siwuzi ya wagwe mutanzi. Kain imujai, mubeji, sirwenu, sibivwe, sibivwe kumunyina. Mwenyina wakabamba milau ya leza, kabela leza, wakabambite mulungu, winda, uja, jituzio, ujitula kambu igabo. Mlangire igubulalusiwo, waje yorino, wa satani gasola kusintanya jintu imwe. Leza, baibere yagati, wakawuka, wapangila, simumbirizio, iguswa, zikutu. Iku jana zikutu, intu yemwe jagafa, Adamu, wagasola kulibambira simumbirizio, siyamatu, amuguyo. Ezi ya gabelega, gumi, wamasamu, gumi, gumi buenda, wagajita iufa, abobo, wagaja ibu pangi, ibu ansi, ibu abomi, agwamba omu ya iguti, gozu wabomwi, gumi iwangu, iwini, muyo pedwa, indinywe, gumi iwini, muyo gwela, muruga mantanu oru alimwi. Lino, tulasiga kulichijo. Mwamini timashonto na lesa wayanda. Mwabona mbobu bumi wakabelele. Lino amuli vumbe jeji agusisa inswejanu. Kamwede iguli ya mape mbofuga. Mwabona amuli vumbe zikutu ezi. Wakajita iguja jintu yemwe. Eyo mwana wa satani. Kagabora munzila njagali byanda wakajita nekwa bobo muyanda ibujamba tere wakali mwana wa satani kambo kunjoroma ogo wa adam kuliresa ni wataka kunja ikuziala mushobo oyo wajintu amone pao mwana wa satani igasola iwamba imulungo gachogera ajintu njijona eyo ibunji wabantu fabamba isunu ijigama ya mapele na mijero ya nyiga ikutula iwa mulungo kukusia ingusu diabusagi eno chinzi abela mururami chaga jita wakalize kuti kijagali jintu shiribobo mburi uri ya mapele wakali ibulowa iwala njina bawisi gumi babo bobo wakale ta igabelele mbuonya mburi Leza, mwaga jita, aleluya, wakabamba ichwi, ya leza, nkabela, kaini, wakamunyo nogela. Jintu chijonya sunu, igareta jitu, ejabluwa, elio, ichwi, ya leza, mbubonya ibuyo, mwaya gamba, amukale andiyo, mwenji iwabo inga bashoma, mwujitu zio, ejabluwa, masimpe, pele guamba, jintu jimweje mbi, muji, balati, oh, pepe, seshomi ejo, ejo. Chabuzu wabombi, diablo singwenya waga ini, igoze, nkawonya, kaga ini, amulindile mane, tuwaji manizye. Amwone, wasire munga nkonya, igu nzira njionya, pere kaini, munzira ziyawe ziyabufuba, igu tari ufuba rogo, pere munzira ziyamanchenjera, wakienwa, akuleta mijilo, Adamu, wakabamba e, Abela, wakabamba e, chwi yalezi, wakaleta gaberere, lezo wakati, kulirulemi, Adamu, wakabamba, na Abela, wakabamba e, chwi yangu, kaini, wakarizi kutiti, kukuli, peiga bweza imatu, amugu yumburi ibausu, mboba gasola ikujita, yebo ujisi ijigama, yankuyu, na makirepu, na maapeli, na kufumbwa, chojis awa, elio lino bauso, ibagajela imatu iguzwa, umusamu, igusola igwamba imulungo, alimui, hawa usola iguleta mijero iguzwa, umusamu, kea gali yeyo, iwagali buloa, iguzwa kubumi, oh, lisa, wakajiselo siya gati, cheji mboji bede, Eyo abera wakatula jimwe jirobede. Pao mwenyina wakamunyo nogela. Amulange nchaga jita wakajaya mwenyina. Leza wakabusia umweumi. Mbulirufu uzikwa abubuge wa Kristo. Amulange lile. Leza mpao uwagwe. Chinzi chaga ambira Adamu aiva. Osumana na akufuzisia. Akufuzia inyiga. Usabaranganya mugowa wabantu. Unyiga yonsi utegwa. Kagonji kuberega. Jamu kame usigila. Na kagonja. Kuba josia antu umwe. Ikuberega abantu. Iwa kame. Mutu aumwi. Pele. Tibaga jianda. Munzira eo. Mutai mpiji unusio eji. Leza. Jiregele yitige. Akube kuti. Mujibone inzira. Mbwejira ngide. Mwabona. Tijaga libobo. Leza tabereji amutu. Munkamu. Leza tabereji andwe. Mugabunga. Walo berega andwe. Mbuli mugame. Mugame. Ya mugame tulabizi kwa. Amu ya usalala. Ya antomwe tulabizi kwa. Mubili jendi. Babizi kwa amu ya usalala. Ya mugame. Umwe aumwe. Wakabizi kwa amu ya usalala. Leza gaberega. Aumwe aumwe. Obo. Wakari ibugangi. Ibugagwe. Iguba sabaranganya. Unyika yonse kutekwa. Agwanje iguberega. Ya mugame ambabo.
But instead of that, what happened?
Pele mojibaga, chajejo, chinzi jaga jitiga, leza, waganda nyabantu, iwa kaini guswa, ubantu baseti, wagatanda kaini, wagabanda nyakutegwa agonje, ikuberega ambungano yagwe, amulangirile, kaini waganda nisigwa, lino amulangirile, leza waganda nya kaini imubi wa Eva, guswa guliseti usalala wa Adam, oh, sena wagajita, vinda umojito utari imumulao. Mwana gasi gapona amuntu umeumbi kabela wakaziyala mwana lesa waka andania mwabona oyo anziyala ni iziyagwe iguzwa umululami oyo imuntu usalala vana bagwe chento chijonya sunu kwa andani sigwa iwagaba chana teba gali muga mantana iwaga gonja iguba muga mantana Sena ibusi inga waba ugamantana asigati zamu shomi inga waba ugamantana autashomi muguba ibugombi wawini sa inga washoma muri yons igi yaleza aguba ugamantana wabo ibashoma buyo jidela yachi yaleza lesa uyanda wasi wanda lino kaini wakari mwana wa Eva wakati ndajana mwana pere seti wakari mwana wa Adam Eyo leza, wakabanda ni akambo, kaga gunja. Ulegela, ba, nivagabisi kenya umui au umui, bana bakaini, nivagabisi ya, ibana babotu, iba seti. Mbombo bo? Lino mlange, Eyo diabolo singuonya mugurugulu wakajitia Eva utashoma igwi yomwe idealeza kabela wakaba ambila ulianda niabeni iguswa uli umwi aumwi akupona bwande umwi aumwi ulia diabolo singuonya wakaba sangana akubaleta anto umwi alubo sena mwajungwa amuhambe amen utina mwajita wakabaleta anto umwi alubo wunsi ya ruga mantano wabubeji mwajito waleza igurwana wabubambe waleza chinzi chagajitiga mbobuti mwagajita tibana balombe ibaleza Bible ya gamba matali igabona bana basimbi babantu ibana balombe ibaleza bana baseti igabona bana basimbi ibabantu ibana bakaini abo mbobagali ibabotu elio chinzi chobagajita baga kweleze kwa igapati ulimbabo elio baga mantana iwabu anto mwe alubo kambo gabwebis igati bagali babo tukulanga yintu chijwanya asunu hao homubede bagwesu nyobo nobana pentekosto bagompeme abo lesa baga ndali agotuma ugabungwe gaba mwabonsi tamugonji kumunganya pentekosti gamu tuma kubantu ibagwe ere mwagabona mamu gano mapati mawotu aruyo wabugombe magali chanina zikolo zenji zipati azintu edo nchinze chomukajita wakamantanya ibantu ibaleza antomwe agabunga rubo njiona intarisyo yanchijo buna katolika mamu gano mapati mawotu bantu basama igabotu mewa dolopo abonso bamwi ibabo kumabora basama gabotu baga yagabotu logo basuweyo wabugombe balemu banzira yakubora ubusena imuntu onse igasama zisanisitula asiyebe galogo alimwi mwemberi ulaima ibuyo gabotulogo mubusena ino chinze mulangagu zintu ezio leza nja San Paula eri mwabweza mbungano ya Pentecoste leza ajume mate kukiga matanya kukabunga leza tagari gyanda iguti kama tanisigwe. Wagali kuyanda iguti. Kipa mwidwe. Utaka matanisigwa nyiga. Idiabolo singuonya mugurugulu. Oyo. Wagaji cha Eva. Kuunduzi igwi yaleza. Akujita ibubi wagwe. Waganyona inchoveni. Akugweza. Bana baseti. Akubalegela. Iguona. Ibana gazi abo. Ibabo tu. Iba kaini. Kabela. Bagaga mantana aluo. Alimi. Kabali. Ibata shomi. Muguba. Mugombi wabwini. He bagali ibana komunisti. Pepe. Bagali bashomi. Bagati ilino antela ndiza imwami inga. Wajitaji ntujimwi. Na o. Eji. Mbulijeji. Ba. Gali. Bagali kuye yakuti. Bagali kujitaji ntujiroleme. Eri onchinzileza. Chaga jita. Usimazi ya ntujonsi. Gajita usimazi ya ntujonsi. Wonsi ya bugamantano robwechi. Wagajita. Igutumamu yoba. Bagunyonyona. Inkamu yonsi. Lubeta wagaborela, lugamantano oru wabubeji. Lubeta wagauma edeni, kambo, karugamantano wabubeji. Lino, senanzoga, yagari jisiru nyungu. Amu segulindinye. Ilugamantano wabubeji, wagaleta lubeta anyiga, uli Eva Adam, mu edeni. Ilugamantano wabubeji, wagaleta lubeta, wamioba. Yalisa anyi kambo yaguti ibana ibasindi bakaini bagali bwayawula jankwera gubana ibalumbe ibareza kabera baga gwerereze kwa janguzu ulinchijo agugamantan antomwe alubo mbobo mbomubede lugamantanu wabubeji hawe jagali kukunja igujitiga chinzireza nchaga jita waganyonyona jintujo onse bonse jitanua mudara muyandisi amugashi wagwe wa bagabola antomwe ilio alubo kumane jejo, mane rufu, wanoa, alimwi, uyumu kwa shi wanoa, wakumuwe, jintu yetangi, nyebo mulisi, ibana babantu, baga tariga, igulanga, uli umwi, aombi, alubo, chinze nchu baga jita, baga tirino, tatulibabo, batashomi, ugombi, iguba babini, tonse tulashoma muliresa, abobo, baga jana mulomgana, musololi, akibishopo, umwi mupati wasi, yani mulodi, hagela, baga ya gangazi, ebagali babo atashuki ukuba bugombi babwini bagali kushoma ikuti wagali juru bagali kushoma ikuti wagali gehena bagali kushoma mumbeta pere bana baleza abana basimbi babotu Alwo kabera bagali bambira lugamantano robobeji uyaga ijikombereje patimaningi yajogo igabunga ka patimaningi amasena ambi onse agaligo kubabero agali gupa mitero ulinguo ili bagati ndamwambira totukonja ibojita mulezi ikuti tuli basongo pokuli kubaga jana busongo kuswa kuli chabulos ombombo baga buchana kuli chabulos mbulimbuli eva mwaga jana Gabu chana kuli chabulos. Abo bagati, tiori agela igabunga, tiyoba tezi yaleza, ele njomu ambila ya kujita, tiyoba ambali, yama tantilo manini, tiyo tanta, aguimba, aguotelu anto umwe, abangelu, aguseruga awa, agupona, mbuli, mbotu yanda, oyo chabulos ujipona, mwabona, jagari kuruwana milawu yaleza, eva gabamba milawu yawe, chinzeleza nchaga jita, baga ya gangazi ya babelo, ya bubeji alwo, Abobo lesa, waba pilinganya, akuba andani. Lesa waga andanya, aluvo nkabela, waga tuma Abrahamu, mubotu mudala, gati, njoo kutola, ibo yo, akupanga ijisi iguswa, kulenduwe. Lesa waga andanya, amuswe agatikabo, Abrahamu, kwa siyazi ntuzionse, musule, eloesa, tawe, naga mulongezi ya kusigira, naga siyazi ntuzionse, musule. Lota, wagari, wamamani, kwa suwa Abrahamu, uria andanya, ulibata shomi. Ere njoo kutola akupanga jisi uswa kulinduwe. Njoo bamba bantu bayo bamba milawu yangu. Njoo bapa jinde jimbi. Abrahamu tala mubotu waka inka. Wende nda munyiga nyenzu. Eo ncheji jo Abrahamu. Yonsi nchaga ita. Wende nda munyiga nyenzu. Enze kushoma. Shome ejo. Yatakari kukonzega. Wamba ura wabuntu. Ino mwye yanzi. Ama doko tela iwasunu. Ibana gaini. Mtolaka lino amba. Mumasuba au. Ma, mutara, nyaga iri mianda ya kukomena. Kuyoba amu kwanda iwinda. Mumuga intu, uwa magumi alifuga. Oh, ino chintu ya kufuba. Kere Abrahamu waka shoma iti ilialeza. Ere kufunga jintu, uimpana, walinchijo, waka ita mbulikuti, tija galigo. Lonse orubizyo, robuweji, unyanyamugwa, robuweji, zintu, ya ubeji, ziya kusumana na sunu, iguamba iguti, kajigo, igushoma iti ilialeza, akusumana na iguenda. Kirebio jirike, Ya ukutanta mwana igu siga kujeni. Mbombo, amusumana negwe enda. Nobana, ichwili aleza. Leza ulabamba ichwili agwe. Tandigwe magani, mboguli izi ntu zinji. Siagweno, ezio chabulosi. Njawara aria. Leza ujijisechwi ili agwini alimi ularibamba. Abrahamu waga ita, jiliko onse, wimpana. Ulubila, ivaloma, ijipatifo, yuti. Mula jiremba. Abrahamu waga ita, jiliko onse, wimpana, uchwi ili aleza. Mbuliguti, tija garigo. Mbombo, wakashoma murileza, wakari muyumu, takukwe imagani, mubiri wawe, mwaka kumpeme, obo, mwaja gari ikuboneka, utakonzega, ikuteti, kija gari kuyojitika, Abrahamu wakasumana na kujishoma. Lino taga ndia usere mugira, ujipairu agwamba, yutina, jilago wala nchobeni, ndiyo ujita, dani zina, kujishoma na ape, Abrahamu, wakakala anchijo, iwamiaga ili magumi obiro, ayo sanwe, gajita nasiga, ere jagasiga oguya, jilajita lionse, Abraham, wakasiga Isaga, Isaga, wakasiga Jacobo, uswa muli Jacobo, ibasigare, uswa muli basigare, igainka mwege pita, igago mesia ijis, hao, jing, nagago mesia ijis ijagwe, uswirira wagwe, chinzi chaga jita, leza wakabanda nyo arubo, igutashoma, aruchomo, tazigonji, igwenda antomwe, pepe mwenene, wakabanda nyo arubo, igubabagwe bin, chinzi, Chaka bajitila, uwa masimpe, iguti, baga sorelu waga botu. Amuswirile gabotu lino, tarujesi ijini, ijini ilino, ndiza mamiti, ambi, alikumi, awosanwe. Wagaba sorolela monsi, amulange, wagabusia jisi, igaba, ibika gunsi, yababanzi, azintu, baga umura, agulira, gulira, akuyabuya, eleza, wagari kulanga ansi, wagaibaruga, zisho meze jonsi, nziaga pa Abraham. Uzuwa bumi, wa, wagaya, chinzi, Chaga bajitila, chinzi, chaga jitaji ndi. Nagaba andani, wakabapa imulau alimi, wakabapa musinsimi, wakabapa musumpuru wa muriro. Chinzi, chaga jita, oleza, wakabika mbungano yawe, munchiriranmu. Imusumpuru wa muriro, muhuya, wakabasorela, musinsimi oyo, wakalinuba ambira iwini, wakwiri yawe, wakali bambirite, uruendo mpao, saa ejo, tajieji botulogo. Omi ya mkanda waga unka, yaba jita zitondezio azigambio, ujula iru ziru salala, wetila zipenjo iguzwa ugehena. Usele mge hafalao, oma, musumpuru wa muriro, bawenda ugunemboria. Amen. Gaba sorera, masigu, asigati. Hallelujah, imusinsimi, garule mego chwi elio gaimwi alia abandandeme amen walili bambilite ikutola ibana bakwe mphao ejo jagali jindi jitanzi nibaka sorwa wetwa ikuti nembungano jagali jikozi yanu yajejo jagali kuyojita mumasuba akuma manino tulasika kuli jejo alobo mukainde kuyoka nini wakabaita kuzwa ikabapha mulawo abapha ijwi lyabwe akubapha musinsini wakabapha chitondecho alimwi akubathumina munkhanda babandanya kuzwa kuli bamwi banyika chinzi nchobakachita ikabona banakazi babothu ibamwapo mbungano ikasala buyo yakajisi thuleza twarumi athuleza thonakazi azinthu zyonse izindi chinzi nchobakachita labathobera labakwatha akathi kapo mbombobo ulilemeka nchobeni ndayezeza abo banakazi ibamwapo banini babothu bakali babothu nchobeni ndichisi chisinsime chibikhidwe kung'anda umwi bamasuba aya njojibala yero inga walibuzya igambo netapatula banakazi inzira mbwejita nyaga ili makumi otatwe yakainda ndichisimbubobu mbwamba imwami nyaga ili makumi otatwe yakainda njindi neikanjira mumwe wakandaambira ikuti mushopo wa banakazi uyoba wabwa mulogo akuchitcha igambo mumasuba akuma manino jakuti bayoba chinthu chisofwede maningi anyika ya wakatalikira kumakankhilo ankhapera satani wakamuperesya kumamanino elyo amulange yichitika amulange monse mumyaka ngati uyoso manana uli samonona elyo wakati uyobapiyo inkhamu ineni yabasale maponya bakakanzwa bayolopoka chejo chindi chilengano ejo ndichakasika ejo jakandiphenja ndakayeya banakazi ndakafununa alimwi omwya mu baibele kuli isaya ndachoma chiphati 5 nkhapera yakati imuthapi uyolopoka kuswa bana basimbi ba siyoni mubusuba obuya uyobotha umwami imwanakazi ukandilembera mubusyo busuba bomwi wakati mukazi Branham na pepe wakali mwarumi mukuthausi wayanda ulimvi awa chifumo ino uswa ku Ohio nchopeni ili wakati tuyanda kwamba chinthu chijonya nchowamba pere wakajana chinthu chimwi amathepo ako yitharuleme apowo pili wakandiletera lukwalo ikati chinthu chimwi amathepo ako yamba ilimpheni nchopeni mukazi Branham ikujwilyaleza elyo tuyanda ku tuyenda kwamba ichinthu chijonya ikati mubuzo omwe ngoyenda kukwambira apo mbakorintho bathanzi ichiphati 11 kapera jamba obo kujathikizya ichihumbyo ichamuthwe wa banakazi abaarumi kuthaba achihumbyo ikati tulashoma obo imwanakazi welede kusama ngoani mumbungano abaarumi belede kusamana ngoani izyapo mumbungano ikati tulazishoma zihumbyo zyakumuthwe azimwe zimbi elo kati phawo mubuzo umbi ngakuti ibanthu balabora kulindiswe akwamba angelo wa mwami ukanana zinthu zyonse kulindu ijwi lyonse njokanana zwa kuli angelo wa mwami elyo mukazi Branham chiumu maningi ikuwana chinthu chimwe chilipopo kati mumungano yangu ikati tuyanda kwamba ichinthu chijonya ino mukazi Branham sa ulachoma kuti wakali mupulupizi anini awo ndakasandula mukazi wangu muyandisi seri mupulupizi ibakorintho bathanzi chiphati 11 ngati mwanakazi werede kuvumba imuthwe wakwe akamba awo kamphango ka 15 wakati masusu malamfu akaphegwa kuli ngwe ikuwa chivumbyo uthali ngoni oyo muya wakatholika wendelezi yambungano ikuwachi ndi chilamfu masusu akwe malamfu chivumbyo ichakwe sena kulenge mwini ili amulange alimwe mphawo mubuso wakaphiluka munthu omwe wakandibuzya yendi chimwe yakainda njophandula nenchiri ali ngowa wakati baibeli yakati werede kuba amasusu malamfu mkhambo kabangelo chinzi pangelo chopete kuba achakuchitha amwanakazi ndakati ninzi angelo walo muthumwa chinzi paulo chamba ikuthina muthumwa wini angelo uswa kulireza waswaya mchipotu waba amasusu malamfu inga nakathaphatira ichinthu mbombopo mbangayo ibachisa ibazi ikuti angelo muthumwa ulilulemen chopeni imuthumwa wakathumwa waleza yochithaphatira ngati mchipotu waba amasusu malamfu khambo kapange malo mbathumwa pakathumwa ikwaleza waswaya payothaphatira chinthu ejo iyi mchonziyo khambo muthumwa wini uswa ikwaleza angelo uliswangene kulireza achwi ilyakwe talikonji kukakirwa ombombo wanchopeni musarali paulo wakati awo ikuti nekuba angelo uswa ikujulu wasika kuyesha chilichonse iyembi abe muthuke mbombowo ino tujena kuti obo mbwini wede kuba amasusu malamfu ejo chihumbya chakwe penda yeseja abana kasi vakothu kana mwapo pakati kuyebeka maningi kuenda pakasakati dwe muli vamwi vajezebele vasiyasuna ere nekuvavovo ikuthali ibana kasi bonse ngeyakuti mwana kasi oyu wakasimphe ni mkale alumbweresa mwana kasi weni muli vaberesi ivasimbi ibaleza ere mwana kasi weni uli mmuli mwarume weni vayothovera ijwi lyaleza jakuthalanganya ejo diabulo sinchamba na jinthu jilijonse jakupeja ilyo kwamba muyembere yesu wakati jilikapothu kuchitha jeji thandi kuyembekani ejo muyembere wako chakamba ikuti na jili mphene kujwi lyaleza ijwi lyakwe libe ikupeji akwamba ijwi lyaleza sekuendapa wakapungwe mbwakapete na obo mbwakapete ikuti na ujise jinthu yemwe jakwamba ikuchathikiziya ntchicho pomwambira ikulanga mujwi ilyaleza ulilulembe mchopeni obo mbotikonja kusumanana kuyansi akuvona lesa japandani kulayilera kuimya anini buyo ndichisima kwalo amwi awa ngenda kuyendelera buyo ikujana ikupinda ikujana umamanino pao jindi chinzi chakachithika chindi nakathola iusena iweyo jindi ivana kasi vana mowapo lesa wakachitha kupandani alubo chinzi chakachitha pao jesu wakasika inothubola kumwi pao wakasika jesu yinkhozi ya yithondeja leza lunyungu wa mwanakazi ikamithwa kuinda kulilesa mwini muyasi muphathi wakalipangira mupiri pakelede kulomba mapulanga amwi uli umwi kuzwa kumwanakazi amwa arumi wakalipangira ng'anda mwini ndayeya stefano awuzwa uya jindi nakaima wakati mnyepo nomuthaphaludwe mnyoyo amathwi vasiyunguni yonse mulakaka muya usalala muli vamauso mwavakachitha mbomuchitha nyepo wakati solomoni wakamuyakera ng'anda eni kuvapopo sijulu ya majulu takhali mumanda akachithwa amanza ere mupiri ngowakandipambira takayandikana ikulomba maphulanga amwi kuliponse Vahebrayo chiphati 11 ndachoma mukamphango ika 2 na 3 yamba kuti inyika yakaphangwa wejwi lyaleza izinthu yakaphangwa ikuswa kulizezyo zithaponeke lesa wakamba ibuyo akupe khapera kwakapa akayandika ikunkha okwira akwamba vamwezi sa inga mwandikwerestesya phulanga lineni vamwezi sa inga mwandilekera ikuba akhauchamo omwe leza tachithipopo takalede kwamba ikuti mariya undikweretesya ije ndiyenda ikomba mupiri kuthegwa inga ndakhala mulinguwo leza chilenga wakamba nkhapela wakali muthumbu poonya awo akali muthumbu wakali mwanakasi kuyo kayimwite ilunyungu ilwakwe mbambopo amuyeye takali panyina jesu inyika yambapo amundijanine ibusena bomwe mulugwalo nakasola kupayitha kuti vama lino amuchoke kujwi panyina leza mause kuli ndinye mwabona kuzwa bomwe wakali panthu pamwi ibakamba kuli ngwe ngati vanyoko bali anze kapakuyandaula wakati mbani vama pango ikalanga kuli pasikwiya ibakwe ngati apo pachitha luyando lwathatha wangu mbe vama pango takati panyina pakwe wakali chikumbiro lesa nakakunja ikuperesicha chinthu chimwe ichembe ere wakayanda ikuweza nguonya wansi maningi akuthondeza mbwakali kunja ikuchitha achicho wakachipusya kapamba chinthu chomwe ikuswa uli chithako oyo nkuleza ichinkhozi ya chakathondezegwa yakasika jesu omwe ulondokete omwe mupothu kuyebeka wa ziulu zili khumi mphana yakukhuti dhuva lya saloni nthanda yakupuchedo inu wakali ndi inu wakasutha kuli amufirire kapothu lino ukupamborora bumwi akati kaleza amunthu sawachibona mukwesu zyonse ngazu zyapo zyapadero azinthu zyapo zyonse izimbi ngaindi okwya izi akapereka yonse michero yapo yamumyunda zinthu zyonse izimbi yaka ijira ileza akuopo leza wakaseruka akumithwa muzaliro ya mwanakazi kuinda kuli wakwe mweni ikalipambira mupiri wakwe akupa imanuele leza andiswe ikuthali mujuda nankha munamasi pereleza takali mujuda takali munamasi wakalileza alimwi bamasi akaliyo mbuli ngwe kufumbwa ijindi uyo wakasola ikuandanya mujuda ikuba ijesi wakasola ikuchitha zinthu zyonse kuchijosya alimi inzirapoyo njaka ikukonzya kuchiyaka yakali yakuchokera kumukame mbuli mbwaga pete umatalio. Eyo nje nzira mboibede sunu kumogami igutali ugabungwe igutali ugabunga igutali umkamu yabantu pere umukame mbone ubamburura ibumu agati galesa amuntu wakari kitu ziojene chasibi mberere mpongo azimwezimbe jizaka konja ukusia ijebe pere bomi kambo jendi jipaizio jizaka chaikwa ili bomi wakabele jintu ujitakwe igambo ologo jizaka konja igujogera Bumi obo, amushomu, kambo, wakari muntunzi, wakajisibuntu, kabela mberele, taijisibuntu. Mwabona tagwe, jijisibuntu, jitamuntu, lezo wakabika, wakari ijimo, jamunya, obo mbwini, pere, iwakabika ibuntu, alingwe, ejo, chijaga mubamba, iguba wande, iguswa, gubanyama. Wakari zijiruleme iguswa, ulejirubide, jendi ibuntu, nibuga siga alingwe, perewa, amuyeye jindileza, nagalinga imuntu, mwujimkosia ijagwe mbwini, ejo mpao, Wagaba buntu umupona mwabona wagaba jejo mugosiba jiruleme uzwa mwere jirubide. Dinamuone pere lino mwere jeji jeso wakasiga nkabela wagalibesa igutalibyo ibumi waumi muntu iguti ulago nja ujogela. Amuntu pere mbubonya bumi iwaliza umubamba iwa mwana waliza umujosia muruga mantanu nronya mwagabete ya kutanabagua lino. Tuyabu siga kubu mwinchobeni. Ibantu, mtu mwi, wati gulindi me, mwes branamu, saatoli wabumu, igutali wabumu, wagabunga, perendiri wabumu, a Kristo, mwabana, pere gutali bumu, wagabunga. Wagabatela nkongole ya jebi, lino utegwa ajane bumu, agati, yale saa mtu, Yesu taga gunzia igujita kufunga, iguti, wagajiri wano, mumubiri wajano, wobo, wagabajitu ziojmani, ijasibi iguti agusye, uzurwa, wamushomi, wabwana, ujigusya utigwa muya usara, la ugonja igunjira, mumuntu, iubamba, ibumwe, wamuntu, aleza, alwo, mwabwana, wagaba, jintweje mwe, jagubu bamburu, lino nchinzi jagari kugonja, bamburu, jindi imulao, waleza, wagazulizikwa, saa angelo inga, wawuzulizia, Taga jisibulo, saa angelo inga, naga surizi, taga jisibulo, iduleza, wagaba muntu ulea, maila igutekwa, gagonja, igupatila nkongole, igabotu, agukusia ejebi, kambo, eo, njenzila ilike, ingazi ya babero, gazibandanya aniga, zintu zionse izimi, igabunga azintu, yaga girua, mungzila zionse, maganyunganya antomwe, iniga, azintu zionse izimi, pere ogu, wagari kuyoba, upambuga, umaninde. Mulemu, ino ndali mfuwa bukombi? Hey, ndali mfuwa mbole kuti ndago nja uwe zaiji baro jangu. Ino, akutaliga ugamba uga. Yonya lino, uligasa ziabu yo lino. Ubusena mpego nja ikutaliga. Ponya awa. Alimi, chindi, ulindi me. Jagulega. Ndiza, njoji mani zialimbi. Jindi jimui, bumui, gwareza amuntu. Sena mwishya, bonse mwishya. Abambe amen. Mwabona, eo nje nzira iyo imuntu. Njaga gunja igutogera, ubube igwagwe ibutanzi, kambo, ji subulo, ejo jajibi, iguti jipaderwe, ji subulo jajibi, ninzi, irufu, bulumbu, wajibi, ndufu, ingilisa wakati, ibuzwa, mwaya gulia, ulinguo, ibuzwa, mwaya guba, amu jito oyo, obuzwa uyofwa. Ejo jindi, njaga jita, njaga mwaya ujatane, igwagwe, uswanano, zintu zionzi, ya mtu alimu, Iruwaka chogera, ilindi igusigila isubulo ejo, nijiga baderwa, ilu tagwe muntu, wakaligwe, ujibadera, kambo aomwi, wagawa, akumuntunsi, nkambo zirenge zionse, kunsi, ya muntunsi, kabela, wakaliwide. Gulemu, oo mugesu, mugesu mark, segubwene, gokede au, leza gulungizi, kulashuma eji, mugesu mark, ikubola kunsi, ya jisubulo yalufu, mugesu mark, oguno, wakali, ikuwa mwendeli. Oguno ujigombero, jindi, naegaswa, ya, lino, muna baptist, umbi, mutala, mubotu, missionary baptist, kunseleru ogia o, wakatambula, muya usalala, mabona, ambone lino, gaba, mubumi aleza, lino, jindi, twabona, jeji, mabona, jisubulo, yerede ubaderwa, harimi, amubone, jimo, ya talamaningi, jabumi, guamunyama, mtonsi, harimi, mtonsi, wagawa, imweni, Mbobo mbobu ti mtonsi omwe, mwagari kwanja kukuna umwe, jaga tuwaleza, iloleza, mumuya, jaga kwanja kufa, mbobo leza, wagari leta imweni, iguwa once, amin, iguinda evangel, bahebrayo jipati one, igampango ga one, wagari tanguli mamba mwini, iguwa once, iguinda evangel utekwa, kwanje iguweza irufu, kubadela jisubulo, iguleta ibumi, agati igamuntu, leza alubo. Baba muya usalala, iwaga gonzia ujogera. Inkongole ya jebi, yakabadzirwa Jesu wakachitaya jeji ikuti atume muya usalala ikujokera ukamanthanya ibanthu alipo mbuli mbochakapete munda wa Edeni inkhongole yakabadzirwa chindi Jesu nakafa echo chakachimana amen mukwesu ikuti nanda kunja kuchipamba kwakaphati abona inkhongole ibadzeredwe haleluya kukaperere inkhongole ilibadzeredwe iyo mwaalumi amwanakazi onse ulingwa chifumwa chino nakuyo ndinkhwako ndakuthepo yesukulo iyako ilibadzeredwe kuthaundulusa idzwi lyaleza alipo kujokera kudzwi udachichomi wakalichwi mlemu ndalinkhwa kuongorora ndachita nchohoyo yesukulo ilibadzeredwe yakamana tachiphwamji banjelo pakakwira akuimba nyimbo zyakuchulu yakalira eye munene mbelele zyakaswekede zyakajanwa ndi mulungu wakapambirwa nguwe kukupozesya alipo menda akusalavu idzwi lyaleza elyo limusanja ikuzwa ku milandu yakwe ndiyendi idzwi ni lyakafa mu kusena kwangu khapera wakapusigwa alipo akuba sikuyenderesya mu bumi bwangu mu moyo wangu amen yesupulo chilibadzeredwe chakamana pakandununwa wotani kuinda kumungano yakatholika nekwa kuti ithuli vakatholika ibaluzi ibakatholika pachipostolo iye munene ikutali katholika ya baroma athuyanza ithwapo twapukombi balakaka idzwi eri apusumini kwapo kwapukombi zinthu zyonse ndi athuyanza kwanu kwapukombi ikutali idzwi methodist baptist mause kuli ndinywe pasimuyanda ipupi ikuinda pasimuyanda eleza pasimuyanda misalo payandaula zyanyika misalo ngorobe zyakuchaya kukamando idiabulosi uthuma ziperesyo izyakwepo piya zyakuthinga inthu eyi muli satani mwakachita mu munda wa Eden pakuthawusikesu ponse pachisi iriyo pachisi PhD LLD ayuthambi chinthu ikukakajwi elyo ikachili ikose ikadiabulosi idachithondezya kuli ndinye ikuinda kujwi chifumo chino ibe kuli ndinye uzwidhalino ipasikwiya akwalo kuyenda a Jesu apachathane mantsa tipakachisi bomwe tipakachisi kukamanthana bomwe pepe pakakasya nguni uyopa bishopo wakumana ye nguni muphati maningi akatikeso tipakakonzi akwalo kumushoma tipaka munthusya yepokanana muthu labi kuthwambira anthangalala echo chophandulula wakanyina kukamanthana akati ka Jesu apasikwiya na apasikwiya kuli Jesu palimbi asikwiya akati aumwi aumwi takwemakani echo chinkha kukuthondeisya mukwesu tili lakapotho lino ndiyenda chechi ikudzatha mthopeni unsi iwini wa moyo wako pabona leza ujesi mabambi kunzeli mabambi aya kandi kwemakani ikuvula pabusongo kunze yanchicho kuvula kumamiliyoni akothu amadola amayake kuvula kwa sikolo yapukombi kuvula kwa banthu ibasalala ausalala oyu ausalala usalala usalala khacibambi kwandano phe ikuti na idzwi lyaleza lomwe lya mu baibeli yakakwa cha diabolos lino ndathondeza kuli ndinywe kuyinda kudzwi lyaleza lidembedwe kuzwa kuchipsa kusika kutinano yakale nkhapera ndamuleta ansi kubuzwa kuti na mulakhala ibuyo andime maminiti mashonto ipasikwiya apo kapenda ujanza a Jesu ikalala anguwe kalia anguwe gabona malele akwe kupereka anguwe munsi muli mukwesu uli onse mbwakonja ikupa elyo nekupapoapo ipakapujisi tipakali kuyerera ikukambauka makani mapothu yesu wakati muthachino kambauki muthasoli akwalo amukalindire ikuthala okwiya kumunzi wa Jerusalemu ndiyo muthumira chisomezyo echo yakaphegwa kuli ndinywe ali ndinywe echo ndiyo mukamanthanya mphawo ndino tata ndalumba kuti payopa pomwe muponya mbuli nduwe andime mothuli pomwe elyo nda mbuli tata wangu mwakandithuma kukambauka makani mapothu muponya ndamuthuma elyo nguwenya tata wakathuma mwana wakapoola mu mwana kukamanthana mbuli omwe wakati kuti na nsechiti milimo ya tata wangu nkhokuti muthandichomi pere kuti na milimo yangu ngechita ikanana maningi muli basinthe mathwi inchopeni pasiyathambi pofu kuti na thamukonje ikuchipona oh mukwesu ngati inywepo basikupapa mulakonja ikuziwa busu wamilengalenga phere zithondezyo zyachindi thamukonje kuziba ikuti nimwaka ndiziba nimwakaziba ibuziwa bwangu ikapothu isaya mbwakamba ndi muli chisimathwi nkhapela muli basinkhe mathwi maningi chakuti thamukonje ikumva meso apofu maningi chakuti thamukonje kupona Yawatumu apostolo, Paulo, mwagamba, yuti, umaswa kwa manino, ayobaji wajabukombi, akubaga inguzu zyambubo, yorukwaro, kutomea yorukwaro, eyo, yoyitiga, mutubunga otu, umaswa kwa manino, hao, barakambwa igamu, chomporora, igugwana jirengo, ejo, jaga pangwa amuntu, ija diabolos, mwabona, balo, ibana bayandisi, igongerese kwa ogea, mulimberele, ziyaku kuchaikwa. Kuzireta, mwami. Yes. Iba siguya, kibaga jisi kukamantana. Kibaga gonja kumbusha Jesu. Bagati, nguni gonja kumbusha izintu. Esi, mwabona, leza tagali naba. Mwini mbabo, baga sange nebuyo. Mwuswana no, baga sanga mabuyo. Angwe, ulibantu, ibanji, ibabo tusuni. Ibata nye, kubeja, kuba, kunyina, pere. Kibaga jisi bumwi, waleza. Kibaga linaba, bumwi, aleza. Mwabona, kibaga gonja kuba. Oh, baga yutamarele, baga tandama daimona, eyo tajire, ndaga wala yano, mupepa ibuzu wabu mwe ujatikizia, jejo, jatikizia ibu tanda ma daimona, ibantu balati, oh, mugesu, ndaga muambila, chenchijo, tajiri nchijo, imuntu oyo utanda daimona, akugaga iku yaleza, walo mubeji, imunene, wamba kuti, ulatanda ma daimona, batamina kujitabo, tagonji kujijita, iutina, tali antomwe ajwi yaleza, yesu wagambabo, linompao kukasiga pende koste, leza wababamba, omwe alimu, Oma, hao, bagali jisi ibu mi aleza. Leza wagali, mlimbabo. Lino inchito, utina, mlajiremba. Inchito, 432. Baibe ya gati. Bagali amo yo omwe, untubo omwe, amuzezo omwe, omu wesu. Kambo nzi, ibagabo sekwa ikutugela, umbali tanzi. Ijintubyo, chukaga siya, umwaigwa, wagali munzi, wagaindi, na, Baga pona omuya, imobili waga indi utegwa, munzi na tempele. Mwabagali ukalila, oguya, oyu waga bola, kambo, werede igufwa, igubola. Pere, mumuya, bumi, amubuganze, amujire ingano, azintu zionse, bagali bomwe aleza. Oh, Adamu, mwenzuma sigusa, talegeri satani, wambila ibubeji, ibuagwe alubo. Utalegele ejo ujitika. Utalegele satani. Uwambila kuti iti. Tariga nzini. Ejo. Chori ya gamba. Mbombo. Iti ya gamba. Inya. Oguna kutari. Nagari kwa amba ura arubizyo. Musinari ya Jesu Kristo. Mbombo. Yubunuzyo ya lolo. Yagasiga. Obumbini. Berenchi nze inkamu. Yabantu. Jiaga jita. Barubunga. Agurusoela anzi. Agubika igabungwe. Unze. Yandulo. Iga panga imbi ingazi ya bebaro. Yentu chijonya. Baju walila. Mwini chijo. Masimpe. Luther waga jitaji ntu chijonya. Wesley waga jitaji ntu chijonya. John Smith waga jitaji ntu chijonya. Alexander Campbell waga jitaji ntu chijonya. Pentecoste yaga jitaji ntu chijonya. Leza uberega abagami. Iwamba ichwili yagwe. Uvambi yabiyo leza. Wakuleta ibashumi. Ulinguwe. Mubo mwe waga simpe, utambula mwe usala, au, hawa inza, yewati, mwez branam, nagamba ora, nyambo, naga ungorora, naga jita eji, utina, ujijisi, imusho, wamuya oyo, akugaga ijwi, ilialeza, tojisi ijwi, ilialeza, mulinduwe, tojisi muya, utina wakakara, akumwa ibindi, gawamba uwa, akubulangalanga mupaidi, akubwana kuti, walo mbeni, yeyo mpao, wagaga, weye jita, oyo taurimu ya waleza, andwe magani, igunji, kogamba uga, mumyambo, igunji nko ngorora, igufula, kwa mambungano, ngoga suri wago, na agufula kwa sindi, nzoga bezikwa, na agufumba jintwe jembi, hecho mbeni, ejo, jayisi mpigizi ya ibeni, igutina ujisi bons, uwini, igumbi, alimi mpao, ajwi, amen, pao, ulezi kuti, Uwora kumundu. Sena, mbogote, uwenyaleza oyo, wakalemba ibaibe, igunyona, akusintanya jintu jimweje mbe, uchwi iliawe, nyebo, nubantubaga tuariga, hapo, ibagati petro, wakazikirwa, mumbugano yanu, kabela muu ya wagwe, umupa inguzu, ya kulegerea zivi azintu, mbogote petro, waga gwenze, imujuda, igusola gwenze, iguba, amituni, mumbugano. Mwabote petro mwaga gwenye igusola, igugaga igwamba, igutirubizyo, mwamu ya usala, waga siga nkabela, wagamba, nyambo, edyo, zionse, simtu ezyo, zianguzu, ziaga jita, unyona alimi agwamba iguti, amulie iga mkwa, iga nini, iga paparete, alimi, leza, Uli mukankwa akuga papaleti. Oh, bubularuzibo wakumuya. Elino nyebo ni wa Protestant. Ndi tijona yenda kumbere. Usubana manza amukamba usi takwamba kuti natambula Jesu muli mufutuli wangu. Wajikaminina akuchogera akupona imushobo uli onse wabumi ikuzwa uli nchijo akusumana nchopeni kupona anyika. Ngazi imbi ya Babelo. Tiyabusara mugira kumamani ni olino. Pamulange lezo wakatuma mwe osalala. Kabela mwe osalala. Nguleza imweni. Ngomwi uyobamba. Ibu mwe agati. Galeza amuntu. Atuboni. Lino. Tujete. Lino. Ndianda. Iku pagaman iguanu. Umamiti mashontu atobela. Na obo. Pamulange. Muntu unsi jama bambi. Jabulosi wasolega. Iku mbunganya imbungano. Mubu mwe. Agasolega. Mbunga. Wee chambunga mubomwe nyomulizi ejo ibinda murwiyo binda mugabungwe bali mugusola njonyali kanso ya mambungano yanyiga yonsi yabuya ikusola ikuleta bonsi bagatolika aba protestant antomwe babamba kubabomwe ino chinze mabambe a diabolos yebo ati ulisinguzo munini kwamba jejo nisinguzo munini pere ejwi yalesa wangu ipadi inchobeni na wambira bo imachuru anyiga yoloba pere tadigajiti Tali oyo ujamba, ngongwe oyo. Wajamba rutans, ndambabu yo eyo chagamba, nisumina ichwili yagwe. Jire kunsiri ya diabolosi, ya tondese kwa awa mchwi. Ujonya jifumoji no, umbele iliano, iutincha diabolosi. Ufunga, igamu ingatunga, oto, mboga bede, bami, barigunsi ama bambi, a diabolosi, usorega, ubunga nyabantu, ubomwi. Nyonsa mubole musangane assemblies yaleza, musangane babumu, musangane mungano yaleza, musangane methodist, tonse tulibamu, nyebo nonkamu yabasigupa, rajisiji wa jabugomi, awasia ingusu zyambobo, yalo ichwi yaleza, yagasungani sigwa, ugonya, meyanu kabera, mayowa, uliwa, baukambonzi, leza, tatari tondezi, imweni, iutina, muli aleza, kambonzi, Chomuta yitimirimu yaleza. Mbobo ti, mbomu gonja ikuba aji wa ejo. Uunka gonsi. Umugaga, agwaro ibita. Mirimu ini yaleza. Uti veze bule. Ilatondezia, nyebo, nonkamu. Yabasimungano, ibaide. Jesu wakati, muliba usobanu diabolosi. Ya, nilima simpe. Mwahwisha. Ejo, chewamba. Inchobeni.
Certainly.
Kambo zimu tumwe, taliwani. Mwereze kutileza, ulegunze andilio. Leza uyoyenda achiri yagwe. Imuntu ulajita ejo, mkuya gangazi imbi ya Babelo. Ino ujita nzi, basolega kutondezia. Amulange, mwereyei, kanso, ya mamungano yanyi. Lino, vangirigen, igatoliga, yabana Roma, Methodist, Presbyterian, na Pentecost, abonsi, babo, agamantan antuomwe. Christian science, abonji watugamu, kwangu zozu, oto, itugaga iguzi alwa, wanagarini, oto, tugaga ibuleza, wa Jesu, umubamba igwa, ibantu, watatwe, igusolega ugomba, tuleza totatwe, ugaga uzi alwa, wanagarini, mamibabo bagaga bolowa, mamibabo bagaga malele agwe, onse babo, balajita, igutandila, ili mpao, igusolega, ugamantanya, jiribobo antomwe, mbobo ti, Mbogo nzia kujijita. Ningasi. Yaga mbwa amuntu. Yowa mbuli Babelo. Mbwaya kajita. Peleza wakati. Takuliku ngusu. Takuliku bukosu. Mpinda kumuja wangu. Mbwamba mwami. Obo. Mbwaya uga mantanya imbungano yangu. Ikutaliku inda. Ugabunga. Utaliku inda. Uruiyo. Utaliku inda. Uliwasuriyo wabugomi. Peleku inda kumuja wangu. Mbwamba mwami. Ndiyole tamberelezi yangu antomwe. Oma, yojindi agujita, chinzi yojitiga, yojitonde ziagwe, ziopa ibumoni mbubonya, obo Israele, mbaya gonja iwamba, labata ninga, nyonga nisigwa, uliba moabu, wagari musumpuru wa muniro atalariabu, iye mnene. Ino uyojita nzi, yopa mbumboni, mshumungwenya wabumboni, perejindi, iwaga pambuga, obo uliresa, igandanya, ibumi iwabo agati, igabo alesa, awunjirana, amoabu, mbabo, Wosunda gonsi wagari wagakala munkanda wamyaga imbi iri magumi one maneleza wagabusha nkamu imbi yagusabuga agumanisha mabambe agwe keji jonchobeni tobaga jita eno amlange pere jingelesa aleta imbungano antomwe muya wawe bayoba azitonde ziyagwe ziyaleza imumi agatiga ino mushobonze wazitonde jingelesa naganda ni Israel ikuswa Uri ege pita, Yezoga pa Musa, na iswa yitondezyo, jamusumpuru wa muliro. Mbambo ba, imu sinsimi. Jindi naga ndani Abraham uzwa, ulirota, wagali angere, wagabola, ulingue, oyo, wagagunzia, igutwaru wa mieyo, maganze amoyo. Jitondezyo. Haleluya. Inu otu mungwe, otu, wagaja tuwa, mwere imbungano, usolega ibamba, ibu mwere, mwege pita, mwere, umusanza, mu, edeni, amumwe imumbi, igunsi, yago ngereze kwa ogu, igu pati, mwabedi. Ya mwange, ngenda kumubuzi ya jintu yemwe, jindeleza na ganda ni Israel, wagabapa jitondezyo, ya jikambia jinda, musumpuru wa mwere, wagabapa musinsimi, inu wagajitanzi, uli Abraham, inu nchinzi, chaga jitaji indi yonsi, amuli tondezyo musinsimi, wagasarwa aleza, agatigavu. Wagasitikizi ambungano yagwe, antomwe iguinda, kuba apostolo, abasinsimi, mamai, abafangeri, aleluya, hao povedi, imungano, arubo, mwuri, mwaga itagu kusi Israel, na muhambira kuti, ndira chogela, ulinchijo, iji mnene, kagwe basinsimi, lagasarwa ales, agatigavu, pepe mnene, mwuri, mwabagali, aba na ba Israel, ambavo, ino nchinzi, itiabrosi, ningasi arubo, rino, igubora gulafrafu maningi, Igubora igwabiri kwa Jesu. Uli mugumganja ibasare ibagwe antomwe. Ndashoma obo. Oo. Bayoso gunjwe. Agumbo. Oguli mutunta. Lasigwaze bayobungana. Oma. Inu chinzi ejo. Ujisi ibumi ibagwe. Bumi ibagwe. Bagasike. Balitondezi imwini. Agatika. Suwa kugabungwe agamwe. Igureta. Ibasare ibagwe antomwe. Iguswa. Mishobo yonsi. Yama mungano. Uzwa, uligo onze, ya kuisia banabagwe, mwendela na nchobeni, ajwiri agwe. Inzi, ulinogubora kwa mwami Jesu, ulafuafu maningi, igubora kwa rubeta. Ulimuguita basare bagwe antomwe, mubumwi, angwe, imushobo ngwenya, wa mulimo, ngwaga jisi. Mulizu obo, mwe gamba, makaru ambungano, okunogutari jindigila mfuja inda, jatigizia ingazi mpati, yyo, yaga yagwa, itegwa piramidi, ebwe, Yansonji, periaga bikidwe alinjio, amyeye, obana Lutherani, mbaga bohola, pao bana Wesley, mubusho onto, yejo mpao, usiremuga, upende kwaste, yolino, chinzi, chari mkujita, iwita kuswa, ulijejo, chinzi nchaga jita, wagaita kukwisha iwasale, mbabamba ibana Lutherani, wagaita kukwisha iwasale, iguswa, ibana Lutherani, iwamba bana Wesley, wagaita kukwisha iwasale, Uzuwa kulibabo, wabamba iwana pende kwaste, ino, ulemogu ita kukwisha iwasare, iwana pende kwaste, wabamba insonji, iwunjira, mwuringyo, imushobongwenya, wamulimo, kawulogera, monya mwuringchijo, iwita iwana bagwe, iguzwa utubungwe tonse, awende bonse, wabumi. Chinzi nchajita, wabika ambabo wama iweni, basinsimi iweni abobakara achi iliagwe, baibene, mbelele siyangu, siyari kwa achi iliangu. Wagamba Jesu, yutina edyo, yegari chwi iliagwe ila indi, ni chwi iliagwe ili, ufumwa intu yimpene uchwi edyo. Yajirija kuli ya jambereli, tazigaji tobeli. Omu Yesu, uzwa kuchwe, uzwa kumbo, uzwa kutubungwe tonse, uzwa kutubunga tonse, babora uzwa kuchwe akumbo, yunga nanto mwe, kio pobora amami, ulari lambole ibaswa ibagwe, Abo, walelegedwe, aba, pamuswamasi, iwona ibusu ibagwe, wabalemu, wabalama, uyando, wabaleza, basisiabiro, walelegedwe, ibasisiaro, wagwe, mbolingale, mumusheni, wagwe, umwega, Jesu labola, ya ufambana, usunkwa, wesu, uyoma na mpao, aleluya. Ina utumami wesu, ujini jino, labole la babo, vangulu gita iguzwa ujibi, pao sema inga, vangulekela lutangalo, na abusu, akufukaba igupati, rejini mami wesu, mubolemu, abola, kio muswana, mumulengalengu, aleluya, ii mnene. Ino nchinzi, mamai baga tumwa alesa abo, mayokala inchoveni ajwi, mungano ini, utagwisha igabera gomwe, utagwe imagani ejo, igabunga, nchovanga igamba. Abaswengene aluo, yuasinsimi, yutari, ulijengezia, mboba itua, pere, musisimi, waga simpe, ujisi, uwa umbamba imwami, akuba eni aere, jini jonsi, chejijo, taga tuma, mungano yagwe, chejijo, taga amba kuti uyojita. Urashoma ijwi, yutari gansiansia, yutari gayanza gabuzuma, pere ijwi, elio, kuinda mkujitabo, yalitondezi ya mwini, mwimbabo kuinda, mkuzibia ijwi yagwe. Iwamba ibumi mbubonya obo, mwaga pona lumi, iwupona mbubo alubo, iwuleta ikiriawe uzidirila. Oma, amusulia gabotu, bagolinto batanzi 420, yamba kuti, iwamibaleza, ndi ikiriawe yaba mwa nguzo. Ikuti namu enda kujeremba eyo. Bakorinto batanzi 4:20. Iwa mikwalesa ndi kwilalesa yaba mganguzu. Inobo mikwalesa ninzi kuli mulindi nywe. Iwami li mulindi nywe. Eryo jindi ikwi ya njira mugati omya. Ino nchinzi erijwi. Tori tariga. Ilesandula erini iwa nguzu. Iwuli bamba iwa amba chijonya eyo. Kerya gamba. Tawanzi bamba kuti. Yamba bobu. Limi. Yamba bobu. Akuli bamba ikubelega. Werede iwa amba ikwi chijonya. Kerya amba. Ogo. Kubamba. Kuliambilila. Iwu tari wamba. Eh. Yagara ndoro awa anini. Ndiyoba. Abu songo kunji. Ndiyoba. Mugwima ikubotu oguno. Kukara ki. Kejo wei. Mabona. Eryo lilari wamba iwangusu Yesu Kristo mbaguja wenya sunu habu ya mnyaga Yesu wagati mumosarari Johani 14:12 ikutina mwakari la mulindini na machi angu mulindini pepe mundija tile ejo tajirinchijo chaga amba ogu wagati oyo ushoma mulindime nimu njejita yoyita awalu ikutina mwakari la mulindime ajwi iliangu mulindinye mulago nja igulomba fumga ijintu chomu yanda kabela Yoji tuwa mulindinye. Utina mwakari ya mulindinye. Ajwiri yangu mulindinye. Inanchinzi. Wede wende na ajwiri. Ulibamba. Ujaiku omwini. Bila mwiji iguti. Mwenji wesu. Wensuma. Tukatambula mwya usalala. Ele. Tukatambula buyo. Mwya usalala ugubwene. Mulindiswe. Igutulika abusena. Otutayandi igubeja. Otutayandi iguba. Otutayandi. Ujitajiri jonsi. Peleresa uyanda iguzuzia. Iga papu gonsi. Iga mungano iagwe. Walo uyanda uzuzia. Iguya ya iwago. Alimi. Walo yanda ikuzuzia. Miseso yago. Walo yanda uzuzia kabela gonsi iganu. Umubambabu yo gufa. Yagumani nina. Ufa nchoweni. Uliwanu. Na. Uye guanu. Ugulipabu yo ilogo. Mulilesa. Mane ikwiri yagwe. Lipone. Ibu yo gabotu. Binda mulindinye. Yeboto zijintu. Jiri gonsi. Iji mjita iji. Lialeza. Igu kara ibu yo nchoweni. Aji ilago. Yalo mbomi. Machu angu mbomi. Wagamba Yesu. Wagabikamba wo mamai. Yuchuma Bible. Basinsimi. Aba. Bamba wini. Ahabo. Bamba kuti. Otondeja yusinsimi. Chujonya ejo. Chobagajita. Yonse iwinda mubukalo. Ino wagajita nze. Mututondeja imweni. Igapona agati. Iyabo. Basimpigizia ichu iliagwe. Ichu iliagwe. Iguami waleza. Ndichu iliareza. Iyaba mganguzi. Wajindi otu mwe. Notu ya amina. Ubuzi ya buzi ya. Wabuntu. Ubuzi ya buzi ya. Wabuntu. Amusu ilia gabotu. Ino. Va. Datwele de. Kuya amina. Ubuzi ya buzi ya. Wabuntu. Yosimpi iju party 3. Iga mpango 5. Igati. Utaya amini. Uumwisha iwago. Mwana. Utajitu ejo. Akugwe imagani obo. Ichu iliareza. Mwalibo niga guba. Yebo ati. E. Kibone gamburi kuti. Kribi yogabotu. Nzira e. Obo. Tabulimbolibi. Njaga liamba. Eva wakati. Tatani wakati kuri Eva. Ngerizile saa. Wagamba obo. Pele. Taliambi ijini ejo. Yamba yei. Elio. Wagaishoma. Wagaishoma. Ejo jaga mwaya bumi. Ejo jaga mwaya uswana. Ejo jaga mwaya ugamantano. Ejo jaga mwaya inyiga. Ejo jaga mwaya bumi. Ejo jaga mwaya zintu zionse. Ilu mtu. Utashomi iju liomwe. Iachwi ilialeza. Jimwaya uswana no lonse. Zionse. Ya. Walishoma. Na pe. Atulichomi. Atukale andiryo. Beso wagamba obo. Kabela. Atukale andiryo. Ntu zinji. Njede usoto gawa. Kambo. Waenda gale. Ajini. Mbole muzindi ziaga indi. Muzindi ziaga indi. Ibantu. Ibaga jitajeji. Ziaga le tarubeta waleza kunyiga. Ingazi ya babero. Luga mantanu. Wabana wakaini. Habana waseti. Ziaga le tarubeta. Yonse jireta irubeta waleza kunyiga. Mwabona.
Oh. The true oneness.
Oh, bumi baga simpe angwe. Buyobuga. Mubeta ata yanchijo. Mburi Noah. Mbaga jita murubeta oru. Mugashi wawe. Noah murorami. Mugashi wawe. Mbaga inka ata yambeta. Chinzi. Chobaga jita. Mbaga inka. Mugasulivyo. Iutina wakonzia. Iutata jeji. Cheji. Mbajibede. Oyungu mbuzio ulike. Ngutazuminani. Walo. Usuma kutimbungano. Yo unka murubeta. Seguboni. Segushomi. No wata we naga inda mumbeta waga inka atala ambeta Abraham tawe naga jisi imbu wagali uswidi umuliro Israel tagali mulubeta wa Israel yagali hambudni iguswa kumuliro iguswa kumbeta imungano yoyenda atala alubeta mubwato wa muya usalala Wanyamunwa iguswa kunyiga. Ejintu ya kanso ya mamungano. Ejintu ijembe kunyiga pere I. Iguko panya wanagalindu mufafu. Iutegwa asyare anyiga. Usarwa wasigurwa na Kristo. Pere mungano ini yaleza. Yoyimpuga mbulinowa wagale. Mwaga jita. Buyabuya mbulemu. Jaga simpe ibuyo mbuli. mbwengwi awa ako kegambo chali mukubunganya anthu omwe ecicho ichi cholikana nasu yakumbere okuno cecicholesa chali mukucheta uli mukubunganya omwe ikuswa Los Angeles aomwe ikuswa Philadelphia aomwe ikuswa ku Georgia akamwe bambi ikubunganya anthu omwe banthu bakwe ako bali bambi de kusoma ijuli ale zamumi mulimbo kakapethe mumasuba akwa Noa mbubonya mbakuyoopa kubohola kwa mwana wa munthu omo ibadye buyo mbakafuthulwa badye ibuyo mbabonya chibotu mbukawathu kuyesu kwa moyo osalala yoyimphuka ponya athala ambeta vyaleza ambo kwapethe kwa ikale muli mmotu zumina jesu eli wakabwesa ilubetha lwesu Orotumungwe nekuba choyomo mitweloko tulimbuli eva wayandisya ibusongo ibwagwe chakuthalangana obo ichi yalisa mulikapete nimuloti pakalipyanda ingazi yakwe chakuthalanganya lugwalo naphe pakalipayi mu mitwe evo wakalisi ikapotholoko seti wakazi pakapotho ikuinda ikuitha ibanakazi ako babotho israele yakalisi kapotho kuinda ikuswa awo mubumambi obwi anyebo mbubonya pereba mwimba imu mitwelogo ilugwalo nanka ikutali lugwalo alelogelesa pama bakali ba presbyteri ndiyoba ambebo usumanana gentu jireke chokonja ikujitampao leza abesuruse kubuntu iwa kububyabi mbobote mboya kubulo woga igaguri ulizi ikuti mweni Eli kuti na wabona ichi yalezi nekwa bobo toyei kuti ndiyabwini kukuti uleji ntu jirobite ukutwe wako muyo mbombo wancho beni Amulange Jesse Jones akubona oko izintu nkosi jitikila kuleko jenji mamanino benzuma tena chetu waka suwa kumanisia makaru ambungano akusipajeyo yeo jitika mubukaro wamu laudikea tena chetu waka suwa kumanisia jejo mwabona eyo chepandura na Leko jindi ya mamanini. Leza uwe mkumunganya ibasale ikuswa kumiyo yone yanyika wakati uyotu mabangi akubabunganya. Sena mbombubo iwabunganya antomwe iwaandanya ikuswa kunsagu. Amen. Insagu siyo umpa kutalimaira. Ya. Pere mbayo mwami tuwelogo kayoba anchijo na ape kajibambi iwaandan ulironse. Oh. Pere mbami wasale ibalisa. Balala ili wakuti bazwe agati gabo. Amwandane mwamba eleza. Kabela ndiyo mutambula. Mutagumi izintu izyabo. Yanyiga. Kabela ndiyo ba uso wanu. Na eleza. Kabela muyobabana ibangu. Ibalombe abasini. Mutasungwe mchogwe. Ndiyo mwe abatasini. Pere amuswe. Rinduro. Leza uyanda. Kwanda na iguswa. Kunyiga. Walo yanda kamata nisikwa uwe imweni elu tagwe mapangi agabambwa amutu igabungwe naru yorumi wabugombi wakapangwa amutu kuyosola wima yoto laleza uya usalala mulinduwe ugamantanya kulireza ilimobuti mboziba iguti ulujisi uya usalala oyo wakalemba iju yopeda ibumboni ujuri onse asintu njiyonya ezo muya sora wakajita mujisimano yagale yojita mujisimano jipia Uyojita ino mbubonya ibuyo mkambo Jesu Kristo ngumboboja nguenya isunu abiyamnyaga. Elio yabo tosungi tuwe mchogwi atubungwe anyiga. Tosungi tuwe mchogwi ambabo tarisungi mchogwi agati igabo. Ere gozwa agati igabo. Yebo usungi tuwe mchogwi a Kristo. Amen. Wagasungwa mchogwi amwami Jesu Kristo. Ibaibeli lati mamasuba amamanino uyoba mamungano ingazi imbi igozia ya babelo bayoba ajwa jabukombi akukaka ichwi ilializa anguzu inguzu ziachwi iliagwe elio ino ichwi ninsi ino kwami kwaleza ninsi perede uzuriwa kukwami atutaninga isola kubabalerwa vamwami mbanga ibasi o amwambe amen mbobo ti mbonjila mkwami kukwami kwaleza ichwi ilialeza yasandwa ikuba inguzu Amen. Bamga ingozo. Kukisia ejibi. Yupazi tondezo. Mushobonzi wajitondezo. Mchinandichi nilionya. Edyo. Yega kusia Musa. Yoleta jitondezo chijonya. Ejintu chijonya ejo. Yaga andanya loti. Iwagari ugasa. Ayivoyo. Lino. Tulizi kutilota. Iwagari ugasa na kuyo. Iyo chesu wakati kuyoba jitondezo. Jaji ni jama manini. Lota wagari ugasa na kuyo. Lakede oguya. Wagari mugombi, masimpe, walo amuga intu wawi, ni bagari uzuriwa, umishobo, yonzi, yamisalo, alimi, wagari mea, wamunzi, alimi, oo, wakali zintu yonse ziyakali ujitika wakali mugombi maningi wakasanga balisiyaba vangeli wonse babo baka swaya wakali kabotu munzira eyo pere oo mwesu tangali musare oyo
look what happened
amulange ujaka jitika kambo nzi ilesa nguwenya oyo wakandanya akusika uli Abraham umutonde isya spikizi kwa iwa kupamurwa iwawe olesa obo mberombozi ikuti ndagonzia lombozi ikuti ndagonzia iweyo ikujitaji ntuje mwe kumubamba wejibona lezo wakatondezi Abrahamu mkuti wali andanya mwini umutondezi ya kusimpikizi kwa kwanchijo mkuti wakari anguwe limiponya agati igawe yejeso wakamba ijintu chijonya yoto labo sena mumasuba agumamanino Wutali kuti yesi wali Abraham wakali mubushonto peleleza wakali angwe wakali andani kujindi ejo kede uli andani atwesu mumasuba aya kumamanino ili kuti naleza wakapa jitondezi kuli Musa kuli Israele musisimu nanikitwe musumpuru wa mliro ikapa jitondezi kuli Abraham wakapa jitondezi kuli Israele wakapa jitondezi kuli Asikwia jitondezi chijonya jindi jonsi jitondezi chijonya musumpuru wa mliro paolo nagali muruwe ndorwa kwe ya busere mugira Damasiko au wakamwega musumpuru wa mliro kumbele ya kwe oyo agwalo wakazi na mesu agwe umumina uita umasu agwe tagwe mtumbi waka ubona bantu bonsi ibaka ingwe konsi kebaka ubona eju iki ya kati saulo ambo nzi nchondi pensia wakati mwami inandweni wakati ndime Jesu eje tondezio elio ino wakari nzi imu apostolo uliwa masi Amen.
Here we are in the end time.
Mpawa, tulimo jindi jagumamani. Ikubora, ikuzwa kuchwe akumbo. Kunyiga akumusanza. Chinzi, choto jita. Ulibambira kukwe mpa. Ulibambira ku. Ujata tobeni, jagustila. Mameni chimachonto, usigila igapapu gonsi. Basuwa moya usalala. Pao, uyoto wakuchuru. Oma, wita ibantubawe anto omwe. Ulingwe, mubo mwe, wakasipe angwe. Kambo, ngu omwe, wawe imu ya usalala, winda kumu ya omwe, toonsi, ya mukame, wakabizi kwa mumubili omwe, mumubili wa Jesu Kristo mba uzurwa, ilo Jesu Kristo ulapona, muya wawe, mumubili uwesu, guberega, imungano, ujitazi ntu, zionya, yaga jitide, mbuli jitondezio, mbuli ndembela unyiga, yudituli, mumasuba akumamalini. Kuya, ulibambila kukwe mpwa. Oh, ndamu yanda. Tamu jitina, ndijisigare pogu awa. Pele, sekonji, iguya mbele ilimbi. Kuya bumuga, ndiza, ndiyoru simana na jindijimbi. Tulikuma manino, bumi, sena ulibumi logo areza. Iyo njenzila, mbogu yandiga, uyoba. Nya, tuyerela, iguyoba bumi, anguwe mani. Iguelegila, mweyeyo, wakari mwini Kristo. Iwa mwindinye, pao Kristo. Mweyeyo wakwe, mweni mwinduwe. Kuyosiba iki yonse ndiyagalemba wakajita mwa apostolo ikapandula makoro mwa gerede ali mbweni mwabona mbuya usalala ikutina mbweni hao yopeda mbweni wambubo guinda wukuleta jitondezio chijonya ejo chaga pede Musa jitondezio chijonya chaga pede Abraham jitondezio chijonya chaga jita guinda mwini Kristo jitondezio chijonya chaga jita guinda kuli Paulo tulimuji indi ya kumamanino wakamba kuti ejo jioba Ulimoje ndi jagumamani, imunga nubo isurwa, ilimungu munganja, anto omwe, muruga mantano. Umi awa, aombi aria, guya vupanga, wakati guyoba bobiro, mumunda, ndiotola omwe, omwe langa. Bobiro mumunda, ejo nchindi, jasigati, igutebula, ndiotola omwe, agusia omwe, guyoba bobiro, mubolo, ubazu elimbi, ilianyiga. Ndiotola omwe, agusia omwe, ubora, kwa mwana wa mtu, ejo gula afu kafu, irogo, jindi, jaswena logo.
Don't,
Adam. Adam. Eve, Adam. Muta, Adam, Adam. Eva, Adam. Ani swerire, ninye. Muta swerire limbi. Mubechi wa diabolos. Amukale, ajwiri aleza. Mububobu mbamba imwami. Amukale, ajwiri iliagwe. Bandana, kulindiyo. Umwaya, luswananu iwanu aleza. Umibu aleza, linda kumuya usalala. Pao, ikutina, wamba kutetu ujisimuya usalala. Tabera, tausumina ni aki. Aho, tole mumbu aleza. O mumbu mumbu ibaleza, chindiwa, muya oyo, ngojisi, ya usuminana ajwi el. Awiburula elikwi, wamba, elikwi iguba ingusu. Ujita, inziranjiona, mwuriaga jita ogu.
Let's say it together. Oneness with God. is to have.
Katuyambe antomwe, bomwe, areza, kuba, muya wareza, mulindwe, kusuminana, ajwi, ejwi lyonse, ejimbo lisurwa, akulibamba, kuyoborurwa, mungusu, mbobowe, obo mbobomwe areza. Chindi ejunguzu, yadaberega, mulindime, iberega, mulindwe, tulibamwe. Amen, mwesikedi, chindi nguzu ya mweo salala, yaberega, mulindime. Amulinduwe, takuwe wimpana. Ichwe nkoli. Ilaberega. Amen. Nidibamba, mwuri mbolibete. Lesa, waba imubiri, wamuntu. Mulinduwe, minda uchu iyagwe. Ichwe liyaba mba, ikuwa ngusu, agatiganu. Ichwe liyonse. Inoyeya, diabolos ulabesa, imubi onse. Iwachwe, yabo tu. Utandila mapesent ali magumi alifuga afuga andilio omwe uswa omwanda magumi alifuga afuga mapesent ali magumi alifuga afuga yago omwe ikuswa mwanda uyoli bamba igabo tunchobeni ere mpao uyoso toga ikuswa awa ago kega mwi igareta ilufu mponya awo ago katunsula nketani agati usere muga mboendela ekili onse. Chizi Jesu chagamba, mtu taka ponemi, jimkwa jirike, pere uchi yonzi, utari uponena umajwi, alesa, mashonto, utari umagumi alifuga, mbapesenti, alimagumi alifuga, fuga, ajwi alesa, pere uchi yonzi, iswa umulomo walesa, mtu uyoponena ulindirio. Satan waka mtola, alia atala, awamba kuti, ulire mbedwe, mwabona, mbubonya, mwaga mbaguli eva, ulire mbedwe, Yesu wakati awalo, ulire mbedwe. Wakati ulire mbedwe, uyola ilaba angelo, bayogu waba, ibaibeli gamba obo. Mulombe, ngosijigolo mupati, ulire mbedwe, uyola ilaba angelo wabwe, ulairila, ulinduwe, utegwa, yebo, utalifumpuli, jituta ijago, gupe, agunyamuna. Wakati ulire mbedwe awalo, utasunki. Mwamire sawago, wakati tujisuru gwaro, inchito 19, tukolo patisigwa, uli Johani, paoro, wakati seji ntujimwajembi, wakati, ejo, tajijibele girimbi, mwabona, Johani, wakaba patisiyabio, taga unduruzia, ijwi ya Johani, wakati, ndiyo mwambila ejo Johani, tagamba, Johani wakati, wakaba patisiya, kukwe mpwa, igutari, kukujatua waziri, jitu uzio, tijagalina jaikwa. Mwabona, wakati, wakaba batisya kukwe mpwa, mwamba kutimwe de kusoma, ali oyo, wakede kuboro, yo jindi nivagangwa obo, wakaba batisigwa, musina, ya mamu Yesu Jesu Kristo, wakuru wakabi kamanza, ali mbabo, waka, zwite ilogo iku, mpawamu ya usala wakasiga, ali mbabo, baga talika kusinsima, iwamba mnyambo, ule megaleza, ino jagari jindi, ino mungano yagari mpati buti, ikumababili, leza taberegi, mumiewe mipati, laberega, mumioyo isho mega, atube, amushobo wa moyo oyo. Zamula muyanda, atupaire. Oo, simutunturi wangu uyandwa. Senu wakalanga, iguwana basimbi wa Moabu. Na sena wakabona, iguwana basimbi. Ndigana na mambungano, akain. Mubaha segane, iguswa, uchwi, mubalea. Sena mwa, mwenzuma wangu muyandisi. Sena, mwabona, mumasuba ai agumamanino iuti, ezi ntu, ziajitiga. Sena, walikubona jari, jatigizia obo ichwi, yareza, mboliri, mwuyoburuga. Nzira oru kukurusho, mboruga umma, hindi jomwe, watontola, tagwe gunji wa shahara. Ino chinze, mbutontozi, kakutanawa ikuo ya mbuna, imbeta, ziriribambiridi. Sena, wali, iguimi nina zintu ezi, sena wezi anisia, lukwaro alukwaro, ichwiri ya baibere, ichwiri ya baibere, bomboni abomboni. Sena wezi anisia ichwi, ya jeso ikuti, wagamba, yabulosi, masuba agumamanino. Kuyogo zianya irogo, mbuleji ntojeni, mane ikuti, wali kukwa nzega, inga, uyoje nga bonzi kunze ya basari, omwe musari. Amuye yebuyo, okuisha, iwabukoro, yogo zenya logo. Oo, tulashoma mungu ya usalala. Alele kweleza, wali onse, tulijisimu ya usalala. Tulaganana mumyambo, iyo mpao, ikunyona agugaga ichwi. Ya mwabona, uyoje nga babonya ibasari, nagula gonzega. Ikutinaguli, umwe mugati, omuno. Oyo, utalulemi aleza, Utina uli umwe awa ujisidwe akupenze kwa uli tutambala azintu zilete awa nyosi gombela tewenda ba zesyo nzobolite zishome zionse mupugu zisuriwa uli nduwe nzisi yako dino ndamuletela ijwi tikulileta ikuswa kumatariro mane sigira mbuzwa obono motupane namo uma ibuyo masena akumutondeze nyanda minji ya masena nekonja ikuma kunje wayo kandi jisejendi pema simpe mulijayo inga wabona which isn't too easy yato mungwe zilizwite muyeyo wakuyeye iwabubechi wa diabolosi ikusolega kubunganya imuntu kutoka mantano wa muyeyo wabubeni akuyeye ya uli walo muya usalala watuswangene ulilesa mbuli omwe ndi muya usalala ulazumu na ajwi ilialesa mwawana baibe liyakati yesu wakati inga bayoji zumina ni mwawana ikwena mbabonya basale ikuti na ulago nzele sena mwabona au potu ingwi ino kwaweza eriki ilialesa mujanga elio lialushomo ino nchinzi chobulide jifumojino saobulide babatisyo kwa manzi msina jesu kristo jisiba ili chukite. Sena ubulite babatisho kwa moya usalala. Usolega ikutontwa inzila. Yagwe mulinduwe. Sena ubulite kuponese kwa ba uwenya moya usalala. Mini yeji elio ya bamba ikubanguzu. Ozili mponya awa ino. Yonya inguzu ya utweruga. Ulanga ogea. Upunga e. Okuno lino. Akubona ulia. Mumuni ka usunguruga. Mbule kubarama. Sa uline kamuambilite. Ijintu jiri jonse jirubite. Sa andakasora. Mbuli mbuli msisimi, mbaga mbira Israel, abatana, jana imwami, wakajitua abantu, wakati, saguli, naiga sola imwambira jintu, ili jonsi, saandaga sola, umugwe sela imali, tandaga sola igwora, akumulomba imali, akwe ndenda, onsi, ukala, muma palesi mapati maningi, akweaga isintuzi pati maningi, akwe samari anu, iguswa, ulindi nye, saandaga sola, igulomba shereni. Ne, sanda kasola kumuambila kitujimwe musina ya mwami ere ejo lesa tagaleta kujitika sanda kasola kukanana musina liyakwe ere ejo jaga limboponya sanda kasola kumuambila jiringa kupunga ere jaga limboponya ulimuntu wakapuka mwenzu na kufumbwa wakapete ere ejo chaga amba kuti obo mbwini sanda kasola kumuambila ili jonsi jirubide pao andi muambile jini mbubobu mbamba imwami amutambule muya usalala muya oyo yobweza iti yalesa mumanze arusho yagulare ibwami wonsi usuriwa kulindinye mbubwanu vana kambo nzi tumwasigila ikuswa uchoje ikuswa ujisi jonse uswa Ohio uswa ku Kansas masena onse kambo kamuswanga na mshonto na shoma tepu yes, malino. Abobo, ndakunzia. Iwamba jeji. Mwabona, kambo zi, chumubora, mburi obu. Chinzi, chumubamba, ujijita. Ino nchinzi. Ndabona bantu awa, bafida, akonso. Iguswa, nyanda, imamaili, gulampa. Masiwa inda, mbora, gusagana, mudorpo, ya Kansas. Mwes munini, muna polisi. Usule obu ya, mwabora. Wenze kwa, lati, mwes branam, uzuda jindi. Naga, unwa. Iru tanz obu ya, gaindi, mkanada. Nyaga mingi ya inda, zintu, njoga bona, agujita, ndaga zirungula igabo tulogo, mwonsi, mwonsi agonsi, mchulu ansi, aguti, tagugwe, nejiwa jomwe, jasyo, ejo, jaga sola gulubira. Hamwe ni muna polishi, wakatoliga, kavera, goyo, wabora, gaweza matebo, winka, kumasena, kuyabwalizia, uswanwa, uruanwa, bagutawusi, abubere de, iguba andine, akutugwasya, ere iguga inguzu, yambobo, igugaga ibini, iwajui, akutamina kuba amu ya usalala. Sega liita, iguba musisimi wangu, nyebo, mwajita obo, pere na chiribo obo, pao, pole iki, ya mwami, pole swida. Ino mboboti, mbotu ziba, itina mwini, na pe, kunze, iliaguti, ulijentu yimwe, ijikwasya, ili ndiki, iliareza au, iki ilirembedwe, ili mpao ikutena iki, ilirembedwe, ila guasigwa. Koguti nguleza, umujwi elio, ikubamba iki, ikuba wini. Pauru wakati, amutobele ndimi, mulimbwega tobele Kristo. Lino, utina, ulibulideleza, ugurwasi, ulufutugo, lino, na ugusia, nyebo, nabanagazi, nomutajisi ruzia, ugugwene, wakulegila masusu anu, lampa, bamwi ibanu, nobaharumi, abo batajisi ruzia, lugugwene, wakulega kufeba, misanga ya tomu, bamwi ibanu, nobagamba usi, batajisi ruzia, lugugwene, wakutambula wini, waruba batisio, kwa manzi, musina ya Jesu Kristo, bamwi ibanu, nomujiswa, agujiswa ya rufu, Ambozi, tamuwezi ichu eri, jifu moji no, na muambira rinu, liyaba mubiri agati yesu. Weza ichu eri yo, mujanzari yago. Hawa wanzi lijuwe jifoto, abuanda, ya ngero wa mwami, oyunguwenya, wakasorela, bana wa Israele, oyunguwenya, wakaswana, Paulo, oyunguwenya, wakari, muli Kristo, bali munguwenya, muya usalada, muli mulindinye, mulindinye, umuga mantanya, muli ibo mwe, kenze, jivamba, nyesu, iguswena anto mwe, wamyanda, mama ire, taweji ntu, muli nchijo mwjesi, babora kuchwi, ulika sinsaga zwidebolo, ibuswa unsinga, kia Emanuele, ogo, Iwata shomi, kubatu mpugira wunzi, ya kupaya, akuswegewa, tubala, tonse, twazi, ziyabo, uzita elio, urushomo, ndagabona, igalunga, ago, igagunka, iguswa, usilonda, iziyawe, iriando, lununa, wagaba, iguobira, iwangu, alimi, liyoba, usigira, ndigafwe. Tata wesu wakujuru, mpawa, igulede imuwe, watu tambala, maguro, azinke, mumposo. Tandizi oyo, wazibika awa, ambweni bili, ambweni imbantu omuno. Mupunga, ndali mwabuyo, ujijitalino mwami. Taweji ntu mumanza angu, taweji ntu mulindime mbuli muntunsi. Tinda ya amina, kukumwisha igwangu, kwa buntu. Tandi wisi, kambo eji, eji libobu, pere, nditobera ejo, chogamba, baga kwisha uzwa, kumubili wa Paulo, tutambala tusira. Kabela nyuwe, mibi, yaga suwa kubantu. Ya uli kuti wakali mtu umolemu, wakali kugamboka kuti lesa, wakali angwe, mwichwi, amungusu, alimitawe, na agabuzi ya iwa apostolo. Ele, gajana kuti yendi, nebaga suangana anto umwe, kuti magani mabotu, jimwe chijonya, jaru wabatisio. Zintu zionse, ziko zienye, zoba alikujita. Ziagari kwa sienye mbubonya. Inu, ndira buzia. Mwami, kambo, gabantu, aba, bayandisi, balo, iwa kushoma, kuti, uiwa ponya. Balo mpunga, uwa ponya, mwami, auwe kuti, ino shomo, wabu, rusige, into hiyo, mchuru, akuja tilabu yo, iti, njoonya irinu, wakwamba, ziwoto, burwazi, mubiari, ngagwaro, ziazwa, ndagosola, ugeresi, icheba, iliareza, ndashoma, rushomo wangu, ndoyumu. Ni simenina icheba ya kusagana kuzwa munzira yangu na nyamuga ikuzwa mujono yangu mkuba kabotu. Navika manza angu alitata wangu amujisi wangu mwana wangu atara yasi mkuboma ndashoma ikuyago mbeni nilimu umwe anduwe imilimu eyo njoga amba ikuti wagaijita inga kweijita swebo muamileza ndashoma ikuyonse ijundabora kumbele. Ikubora kumbele, uzota minina, enchi jo, ujibweza ifumo jino. Oreza, omwego njia igwe ya jende imbungano, niagari murueni, jende Musa, nagayo anini, serereo, ogu ya iwifu, wakatariga igulirira imwami, kiro mwami wakati, kambo zi, kulirira ndime, chenze, choririra ndime, kwa amba aguya kumbele, saa, tega kutumina enchito, kwa amba. Wamba nzi, echiri areza, ili mwenduwe. Wamba awu ya kumbele, utari liendimu, kwa ya kumbele. Ili mwami reza, sundabola musina, ya mwami chesu, ndabola iwaba, eri cheba ya lushomo, yutamina, ibu mwi gareza. Muntu winda kumuyo salala, winda muluse, ituzio ya Jesu Kristo, mwana wagwe. Ndasamba wa javulos onse, wangide umwe mwenzila ili onse, mubuyage obu, na mwambe na musimu, mwarumi, na mwanagasi, ndasamba ura buwasu, ndasamba ura uzumbawuzi, onse, ndasamba ura uyo wagonse, ndasamba ura zintuzi onse, zitali yabunareza, iusia punga eri, musinare Jesu Kristo, konswamo punga eri, igutegwa tube ibo mwe aleza, agugonja, ubelege naleza, agutagwe ibuwasi, na aguyo. Akubegu tingosu, ziyagu kubamba, ikubago mwe aleza. Mbobuti ulia diagolosi, mbogonja, ulio mpolo ya gonsi, kubananigu. Mbobuti ulia diagolosi, mbogonja, kweima okuya. Ayo mpolo ya, mboli koliat, jini Davida naga siga, ujiraba aguti. Mwamba aguti, mwasumisi ya ulia, mfilisiti utaparudu. Kweima, alia, usampaura impi, yale samumi. Oleza, bamba marumi abanagasi, unyamuga, mungosu, jamuya, legera ulia, utana sanduga, jabulosi, sigusa, wagajisa, ibugoa, wabantu, mgeende jamakano, ikwima awa, agususia, Mbungano yaleza imu. Satan, boswa. Agwenda. Musinare Jesu Kristo. Lino nyobo, nomojiz insana, siku gwene, ya waba icheba. Lino mugati, kwa jana, iumbisha kuku gwene. Mochi irialeza, ya, ulitambini na iwa, ijigono ijago, oyo unga wabweza ichi. Irialeza, lino mochanza ijago, ulichatia unembo, ujanza ya rushom. Kwamba, naweza, wasuru wangu, umwami, ndioba imumu, alesa wangu, kufita, wano eno, ndioba, eli icheba, ya muya, mochi eli. Elio, njo konka chabosi, zishomezi yonzi, elio leza, njaga ndishomezi ya, ikutinawa shoma obo amoyo gonsi, upao, ndagulomba, jagusinifia, amoyo wangu onsi, musinaria Jesu Kristo, kwa ima kumatende ago, akujitambula. Sena waganzila, sawa sinizia, sena itwe, lirimu chanzali ago, sena janza, iliago ndushomo, Nyamu na janzari ya uliya kunyamu. Kuliresa kwa amba. Lesa. Winda kulijeji. Winda. Utambiga ijanza yangu. Na wongkesia. Mwumi wangu bonsi. Na wongkesia. Untu wangu. Na wongkesia uweya wangu. Na wongkesia zintu zionsi. Ujiria lesa. Regela mwenye usalala. Uwese ilu shomo wangu. Ino. Agundi pajintu. Tema una. Uzumba usia. Onse uswa. Ulindime. Elio, winda kulushomo. Natambula, ishomezio elio. Chenda lombela. Ga indi aga.
If you believe it, say amen now. Say amen again.
Iwutinawa ishoma, amba. Amen, lino. Amba, amen, alwo. Amen, amen, amen. Aho, iwutinawa. Waganzila elio. Moyo wago onsi. Musinaria Jesu Kristo. Na kushomezia ejo. Cholo mbela. Amen. Kwa jishoma amoyo wako onsi. Leza kulongizi. Mwesu na viru.